nice to be here this morning, and now I believe we're going to have a special, Brother Williams is telling me, by someone from his church.
Kuhle kuba lapha manje ekuseni. Futhi manje ngikholwa ukuthi sitoba nalokhethekile umnakethu Williams bekangitshela ngalomunye lovela ebandleni lakhe.
Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it.
Ngiloko lesikutele lapha manje ekuseni siphakamisa inkomishi tethu ngigcwalise Nkosi lesi ngisokuphela sikhathi lesiyoba nelithuba lekucela lokhu kuyofika sikhathi lapho siyoba ngakulolunye luhlangothi futhi khona ke ngeke sisaba nalelo thuba lapho sisenalo futhi engqondweni yethu lephilile ngicabanga ukuthi yinye yetinto letinengqondo sibili noma ngibani langayenta lapho uNkulunkulu asasiphele lithuba lekuyenta kukuyenta sigcwalise tinkomishi tethu manje ngeluthando lwakhe nesihawu kukhona lo wahlala nathi kadzeni kungesiko kadzeni kakhulu kanjalo futhi sewendlulile futhi losizi lolukhulu eThingsitweni tethu ngeminakethu Williams ngumnakethu Williams umengameli wethu wemkhandlo wetikhulu telisondo lapha babe wakhe bekamdzala kangakanani babe wakho mnakethu Williams emashumi lasiphohlongo nesiphohlongo loko kwakungaba cishe yiminyaka lelishumi nesiphohlongo ngiyacabanga kwendlula cha kwakuyoba njalo ya iminyaka lelishumi nesiphohlongo yendlula sikhathi lesethenjiswa indoda lelichawe bekungasiko kadzeni kakhulu kusukela ngihlede emhlanganweni ngathi kuyo futhi kungesiko kungamhloniphi umnakethu Williams ngathi ubukeka umncane kunendodzana yakho Carl ngiyakhombisa nje ukuthi silapha namuhla nakusasa asikho lapha asathi ukuthi leso sikhathi sifika nini uma sesifika kodwa siyathi ukuthi siyeda Bengicabanga kodwa kuphila kuyinto lenkulu kukuthi kuphila kulithuba sibe nje nenhlekelele lenkulu ngamunye waloyo lobeka khona ebandleni lethu sikhathi lesidle kakhulu lovela eChicago lobulewe ngalelinye lilanga abiyela ekhaya make bekasonzele ngiyacabanga asonzele emashumini lasikhombisa uthi yena nemiyeni wakhe bagibele benyuka eKansas Missouri munye siphepho lesinelichwa lesendlula indvodza ishayela imoto ingalawuleki insamo yakhe lowesifazane yephuka khona lapho uthi asathi nje ukuthi lokhu kutanini ngesikhathi ngibangishayele kungitshela ngako futhi ngashayela bonke bantwana esiven sonke ngibatshela ngoba ngikuba ngimelusi wabo njengoba nganginguye lobekade obatisa ngicabanga ukuthi singahamba ngekushesha kanjani kwase kuthi-ke nako kuhlethe libhokisi lemaswidi lihlethe embi kwami langentele wona cishe evikini leliphelile futhi wanginika wona kubona nje ukuthi singahlephuka ngekushesha kanjani kodwa uma lokuphila loku bekukulapho kuphela besibeke emathemba ethu besiyoba abantu labalusizi jobe wathi esahlukweni selishumi nakune oh kwangathi ungangifihla ethuneni futhi ungigcine endzaweni lefihlakele ningena kuqaphela ukuthi imvelo ifakaza kanjani ngankulunkulu na sithola tihlahla emagcembe asuka etihlahleni nekuphila esihlahleni kwehlela emhlabathini njengelithuna futhi kuhlale lapho kude kwendlule lulaka lwebusika khona-ke kubuya futhi kuletha kuphila lokusha bufakazi kuthi siyaphila futhi lilanga liphuma ekuseni luswane loluncane nje libuthakathaka emva kwesikhashana ngulesi khathi lesi kusesikolweni esikolweni lesiphakeme bese kuthi-ke emini lisemandleni alo bese-ke intambama liqala kuguqukela kulolunye luhlangothi bese-ke kusihlwa liba buthakathaka futhi life kodwa lokho akusiko kuphela kwelilanga liyaphuma futhi ngekusa lokulandzelako kufakaza kulesinye isithukulwane ukuthi kukhona kuphila kufa kungcwatshwa nekuvuka ngisho imvelo yonke inzawo ikhuluma ngaye futhi imvelo ibufakazi lobukhulu ngalenye indlela lobungibo ukuthi singeke sibe nalokuphila lobu kwekuvuka ngaphandle uma kufeza inhloso yankulunkulu manje uma imbewu ihlanyelwa naleyo mbewu inalo kuyenda ihlume iveta imbali lensha kodwa uma ide lokuyenda ihlume ingeke ithele imbali lensha uma ingayifezi inhloso yankulunkulu noko hhayi njengoba yimbali levukako ngoba ifeza inhloso yankulunkulu kungaleso sizathu lilanga liphuma kungoba lifeza inhloso yankulunkulu futhi siyavuka uma sifeza inhloso yankulunkulu ngikholwa ukuthi umnakethu Williams uyifezile inhloso yankulunkulu empilweni babe sibili futhi ngibona sithandwa sakhe nkosikati Williams lohleti lapha indvodza sibili leyo ngulenye yetinhloso tankulunkulu babe lenye yetinhloso tankulunkulu futhi wahlunyiselwa kunkulunkulu ngamoya lwengcwele inhloso lenkulu yankulunkulu ngako kusho ukuthi umnakethu Williams angeke avuke futhi abe nathi futhi sitocingeka sithi akukho kwehla kwemanti esihlahla akukho kuphuma kwelilanga yonke into ikhuluma ngekuvuka kwakhe ekufeni futhi kuthi ibe nathi futhi yonke into kwekuqala lilanga timbali imvelo impilo yetithombe yonke into ikhuluma ngako bese-ke livi lankulunkulu liyamkhulumela futhi ngaphandle kwaloko kona kanye lokukholwa lokusenhlitweni yethu kubhakuta kuthi sitombona futhi nkulunkulu phumutha umphefumulo wakhe kuhlonipha lokuncane nje kuye lokwake wahlala nathi asime ngetinyawo tethu umzuzwana nje babe losezulwini asikaze sitame kwenda kubuthana kanjena inhloso kukuthi sibonwe nje noma siviwe sibuthane ndzawonye sikhathi ngasinye ngekufundzisa ngebuhle bendvodzana yakho Jesu Kristu ngekuniketa bufakazi kulabo labangenaye kude bamthole inhlitiyo tethu sinemthwalo ngalabo labasele ngemuva ngekuhamba kwemnakethu lona lobekahleti nathi kungekudzala kakhulu lohlala etikhathi letinenge kulo mkhandlo wetikhulu telisondo kodwa sikhola kuthi umvumele kuthi aphile lokuhle kuphila lokuphelele lokugcwele nemphefumulo wakhe unawe namuhla mphumude o nkulunkulu kude kube ngulolo suku lapho siyophinze simbone khona futhi busisa indvodzana yakhe lapha labanye bantwana bakhe umkakhe lothandzekako nalabo lebe bamthanza futhi labo ngithi sonke babe futhi kwangathi singakuchaphela lokhu kuthi nathi futhi siyantengantenga futhi sifanele sihambe ngalelinye lilanga ngako asilungiselele lelo hour lelikhulu futhi uma bakhona labanye lapha manje ekuseni longakasilungiseleli lesentakalo lesifanako kwangathi lolu kungaba lusuku labayothi ngalo yebo enkosini Jesu futhi bahlunyeliselwe kuye ngamoya loyingcwele ngoba sikucela egameni laJesu amen hlalani phansi manje sifuna kumemetela timemetelo letimbalwa umkami lohleti emuva lapho manje ekuseni ngimtshelile ngathi sithandwa ngitophuma eBlackfacini bese singeka siye endaze nedolobha futhi sende tintho letitside ngase ngithi ngitophuma ngensimbi yelishumi inco wangibuka ngathi uma ngingaphumi ngensimbi yelishumi enhloko ngitokuthengela ingubo letintsathu letinsha lototi khethela tona ngako ngiyathi ukuthi kutokwendekani ngikweleta ingubo letintsathu khona manje ngoba ngemashumi lamabili kushaye insimbi yelishumi manje kodwa ngitoyetama kusheshisa ngalokukhulu kushesha lokungenteka siyajabula kuba lapha eJericho nani bazalwane manje ekuseni futhi siyanimema ngemsombuluko ebusuku enhla eJerusalem eTucson eZilin endasi lapho niyabona iPhoenix isesigodzini njengeJericho Tucson lapho ngihlala khona isentsabeni leyo yi Jerusalem ukuphi thoni kungani umuntu angasho ukuthi amen khona lapha manje ngisese lugibeni thoni akethi ngishone kuda yebo ke kusasa noma ngemsombuluko ebusuku litsili eTucson futhi impela singajabula uma ningalapho ngaleyo ndlela nitothi khalo ekhathi futhi nisibona sifundo sami ngalobo busuku uma inkosi Thanda sithi siyibonile inkanyeti yakhe empumalanga futhi side kutomkhonda futhi manje tilishumi nemfica talenyanga noma enyangeni letako njalo tilishumi nemfica tabimbithwane ngiqala imvuselelo lapha khona impela kuleli kamelo leli iRamada in lapha namhlanje lishumi nemfica tingemashumi lamabili nemashumi lamabili nakunye bese ke mhla tingemashumi lamabili nakubili ngiyakholwa kuqala tingemashumi lamabili nakuthathu nginebusuku lobune lapha na njengemvuselelo labane ngibenu banakethu laba bafundisi sijabula impela ukuthi nibe nathi manje ekuseni futhi siyanimema ngesihle ukuthi nilethe bantu benu labo ikakhulukati lokukuthi lenibatiko lapha edolobheni longamathi Jesu njengemsinzisi wabo bese ke kwesibili kulabo labagulako futhi bakholwa ukuthi uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko sihlose ukukhulekela labagulako kulesikhathi lesi ngaphambi nje kwengcungcuthela lenkulu yesive letobanjelwa lapha iqala tingemashumi lamabili nakubili futhi nginesiqiniseko ukuthi nifuna kuva lokho ngoba kunetikhulumi letinengi letigcamile letifikako futhi nginesiqiniseko ukuthi nitoba nesikhathi lesihle kakhulu manje ekuseni ngicabangile ngekukhuluma lapha kulomkhandlu wetikhulutela isondo leyo iPhoenix beyihlala njalo inenzawo enhlitweni yami ngiyayithanda iPhoenix ngangilapha ngesikhathi ngisengumfana ngephandle lapha eWickenburg ngetulu nje futhi ngahlala endasi lapha e16 naEnshaw kwakulugwadule ngaleso sikhathi kodwa ngiyabona ukuthi kukhona ngqo endzaweni yelidolobha lelikhulu futhi yebo ke impela enhlitweni yaleli dolobha ngiyakhombisa ukuthi kukhona sikhathi lesintshintshako kodwa kunento yinye lengifuna ukukhuluma ngayo manje ekuseni ngiloyo longaguquki loyo uNkulunkulu uNkulunkulu elihleleni lakhe livi lakhe aliguquki inhlobo tikhathi tiyaguquka abantu bayaguquka tincubo tiyaguquka kodwa uNkulunkulu akaguquki inhlobo uhlala afana njalo futhi ngacabanga ngenxa yekuthi besibhekene nesikhathi sakhisimusi ukuthi sito mhlawumbe ngitokhuluma ngemlayeto wakhisimusi futhi manje uma nine mabhayibheli enu futhi nithanda kufunda ngaletinye tikhathi bantu bayakwenda emva kwemvangeli noma sikhulumi ngifuna kufunda evangelini lamateyu longcwele sahluko sesibili kwengxenye yelivi manje ngesikhathi Jesu atala eBethlehem yaseJudiya emihleni yaHerod inkosi bheka kwefika tati eJerusalem tivela empumalanga thithi uphi loyo lotelwe loyinkosi yamaJuda ngoba sibone inkanyeti yakhe empumalanga side kutomkhonda Herod inkosi nasevele tintho leti wakhathatheka neJerusalema yonke kanye naye wase ubutha bonke bapristi labakhulu nebabhali bebantu ndzawonye wabuta kubo kutsi Kristu utawudalelwaphi bathi kuye eBethlehem yaseJudiya ngoba kubhaliwe kanjalo ngebaprofethi futhi wena Bethlehema welive lakaJuda awusiye lomncane emkhathini wababusi bakaJuda kodwa kuwe kuyovela umbusi loyobusa abantu bami Israyeli. Kwangathi inkosi ingingeta tibusiso tayo ekufundweni kwelive layo futhi manje nalamanye emanothi lapha naleminye imibhalo kuthathisela kuyo ngicela ninginike kunaka kwenu lokuncane kwesifundo lesithi kungani kuyiBethlehema lencane. Niyati kukhisimuse ngicabanga ukuthi sonke labaningi kakhulu bethu bengingeke ngisho konke kodwa labaningi kakhulu bethu balahlekelwa bumgcoka sibili baloko khisimusi langiko njengoba ngiqaphela lapha ngisho netihlahla temasundu tihlotshisiwe futhi nasempumalanga kuhlala kusihlahla lesinjengesipheshula noma lesihlala njalo siluhlata netinyanga noma emaviki njalo mhlawumbe inyanga noma emaviki lasithupha ngaphambi kokuthi ikhisimusi ake acale kuhlala njalo kukucwebethela nalokukhulu bakwenta kwetekuthengiselana esikhundleni saloko empeleni loku kuchazako. Angikholwa ukuthi Kristu watalwa ngelusuku lwemashumi lamabili nesihlanu lwengongoni. Angikukholwa nhlobo loko bekungeke kwenteke ukuthi tintho tenteke. Tintsaba taseJudiya tiliqwa kakhulu kwendlula ngani liqwa lifika elukhalo ngekujula lapho ngenyanga yengongoni enhla eJudiya. Kodwa siyaconza ekudadisheni umlando. Kristu mhlawumbe watalwa enhlasahlobo. Ngekuhambisana mhlawumbe namabasa noma inkwekhwedi, ndzawana tsite kanjalo. Kodwa ngesikhathi sekuguculwa loku bakuletha ngesikhathi buKristu babuguqula buba buRoma. Benda lusuku lekutalwa laNkulunkulu welilanga. Lokwa kukhona elangeni mhlati ngemashumi lamabili nesihlanu kusukela tingemashumi lamabili nakunye kuya tingemashumi lamabili nesihlanu ngengongoni lilanga lishona kahle cishe impela aliguquka inhlobo kwase kuthi ke lolo kwakulusuku lokutala laNkulunkulu welilanga ngako bakuguqula kwaba yindvotsana yaNkulunkulu kodwa khumbulani noma kungaba nguluphi lusuku sisasolo singabususi bungcwele baloko lokufanele kube ngiko lapho sathane asithothe khona ngaloko wende lokukhulu kwete kuthengiselana na Santa Claus weba konke kukhonda futhi sekube lusuku lolunjengeliphasika njengalabo logwatsha labancane nemadada laphingi futhi ke loko kuhlangene ngani neliphasika na loko kuhlangene ngani nekuvuka kwaKristu kufana nelive nje namuhla bona bantwana esitaladini anganitshela lokuningi ngaDavy Crockett kuna noma bebangenda ngaJesu Kristu bangakutshela lokuningi ngalomunye umgulukuthu sigebengu lesitsite setinsuku letendlulile kunaloko labangakwenda ngenkosana yekuphila leyatalwa eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica lendlula kodwa loko akumsusi intho sibili kithi sinemaKristu. Niyabona sonke sikhathi kukhanya kukhanyisa kangcono ebumnyameni umbane losamfoloko ekubhakabhakeni letimnyama letinemafu ebusuku kukhombisa ukuthi kungaba khona kukhanya ebumnyameni futhi uma kukhanya kukhanya awuboni uma lilanga likhanya awuthithi ngitibane kakhulu kodwa kumnyama kakhudlwana ngesikhathi kukhanya kukuncane kutokhanya kakhudlwana ebumnyameni kumnyama kakhudlwana kungcono kuthi bonisa kangcono futhi loko kungaphansi kakhulu ukuthi sinemaKristu sifanele sifakaze ngenkhathimulo yaNkulunkulu ngekusinika indodzana yakhe thine lokhisimusi ufanele abe yinto legcamile sinemaKristu besifanele akunandzaba ukuthi kubukeka kangakanani kutokwenda kukhanye kangcono kakhulu kangako umhlaba wonke unaloko ucwebetelako sinaKristu futhi ngiloko lesifanele sikuvumele kukhanye kulele awa lelimnyama lesiphila kulo manje sicabanga ngekuthi uNkulunkulu utenda kanjani into ngetindlela letingakejwayeleki ngoba akejwayeleki yena lucobo uNkulunkulu akejwayeleki ungulongetulu kwemvelo longenasiphetho ngithi thine lonesiphetho ngako noma yini la yentako ngebukhulu bayo lokungakejwayeleki Uthi uNkulunkulu umkhulu kakhulu kakhulu aze atsathe into letinganakeki temhlaba kuthi khomba yena lucobo ngako. Siyaqaphela lapha esifundweni sami sekuthi kungani kube iBethlehem lencane leyo lencane kunayo yonke iJudiya emakhosana alamanye emadolobha aseJudiya. Kungani uNkulunkulu akhetha ukuthumela indvodzana yakhe kuleyo ndzawo na? Ngiloko lesifuna ukukhuluma ngako. uNkulunkulu athatha into delive. Ngikholwa ukuthi umbhalo uyasho ngebuwula benshumayelo kwamthokodisa uNkulunkulu kuthatha into letinganakeki. Lesikwenda kube kukhulu uNkulunkulu ukubida ngebulima. Lesikunika kakhulu uthumo uNkulunkulu uthi akusikahle. Uthi lesicabanga ukuthi akusikahle uNkulunkulu uyakukhathimulisa. Bengicabanga nje ngaphambi kwekutalwa kwenkosi yethu ngesikhathi bonke baprofeti nakanjalo njalo bekakhulume ngemenduleli eta ukuthi yonke intsaba iyokwehliswa kanjani netinzawo letiphansi tiphakanyiswe netintsaba tiyojekula njengetihanca letincane nemacembe ayoshaya tandla tawo. Futhi kwakungumfundisi umprofeti ligama lakhe lingJohane lo avela ehlane. Hayi ngisho nasesikolweni sesayensi yetenkolo emadzevu bonke buso bakhe nesicephu sesikhumba semvu hayi etimpahleni tebafundisi uphumela ngephandle futhi uyamemetela umbuso kaNkulunkulu sewusonzele nebantu kwakulukhuni ukuthi baconze lolihlubuka lonjalo eta kungekho ngomba yanoma nguyiphi noma nguyiphi inqubo noma yini lebeka wayo noma nguliphi likhadi lenhlanganyelo noma nguliphi lihlelo lebelimesekela. Umlayeto wawumkhulu kakhulu bekangeke akhone ukuthatha umuntu uNkulunkulu wamfundzisa ehlane. Umlayeto wakhe wawungekho kulolunye luhlobo lwemagama esayensi yetenkolo. Wakhuluma ngetinyoka nemazembe netihlahla futhi ngiloko lebeka kwejwayele imvelo ayibukisisa ukuthi yayisebenza kanjani futhi leyo kwakuyindlela lasonzela ngayo. Hayi njengemfundisi wasesontweni kodwa njengemuntu wemvelo. Nebantu kwakulukhuni ukuthi bamconze bekangenalo ngisho lipulpiti futhi mhlawumbe bekangakemukeleki kunoma nguliphi kodwa washumayela etingwini taseJordani mhlawumbe eme eludzakeni lolufika ehafini yemadolo akhe. Kodwa abantu bayaphuma kutokuva labo lebe bathembekile enhlitiyweni bebafuna kuva ngoba kwakuyinto lehlukile yayinalokuvakala kuliciniso kuko. Namuhla besifanele nje sibe sekusonzeleni kokutalwa kwaKristu. Umlayeto wethu ufanele ube nalokuvakala kuliciniso kuwo lebe ingenta bantu bomele kumthola. uNkulunkulu wathatha leyo ndoda lelula lethe imfundo ingakake ibe sesikolweni lusuku lunye kepha noko wathi bekangulomkhulu kunabo bonke emkhathini wabo bonke baprofeti labake baphila ngoba uNkulunkulu utikhomba yena lucobo etintweni letinganakeki. Ngesikhathi Jesu akhetha abafundzi bakhe kwakukuthi kwakunemadoda lamaningi langcono lebekawufanele umsebenzi kunalabo bafundzi bebabafundisi basesontweni. Akazange abite ngisho namunye bebabafundisi basesontweni ngaleto tinsuku emadoda lamakhulu bapristi emadoda emfundo emadoda ladumile kodwa akazange awabike. Wathatha abadwebi nebathelisi nakanjalo njalo kuthumela umlayeto wakhe ngephandle. Uhlala njalo akwenta lokho. Etinsukwini kaNoa wakhetha umlimi, umlimi lojwayelekile nje kumemetela kubhujiswa kwalowo mnyaka. Umlimi lojwayelekile nje, hayi umfundisi wasesontweni, umlimi nje. Etinsukwini kaNoa wathatha noma ngiyaxolisa, tinsuku kaMosi wathatha sigcila lesibalekile, hayi umfundisi wasesontweni. Futhi wamiyekela waphuma waze weneliseka ngaphandle ngemuva kwelugwathule. Futhi walahlekelwa imfundo yakhe futhi wabonakala kuye esihlahleni lesivuthako futhi wamthumela endathi nenduku legwegwile esandleni sakhe. Kuthatha sive lebe sikathe sine lebe kasibalekele. Niyabona uNkulunkulu uthatha into letilula kuthi khomba yena lucobo ngato. Niyabona athatha kwakhe kona livi lakhe nje wenda umhlaba ngetintho letenda letingakabonakali. Etinsukwini letimbalwa letendlulile ngangiseholeni lenkulu iMorris lomunye wemikhankaso yethu lemikhulu yaseNew York futhi ngangiva sifundo kuEinstein ikhuluma ngalesixhuku setinkanyeti lowathi sithatha iminyaka letigitsi letilikhulu nemashumi lasihlanu tesikhathi sekukhanya kuphuma uye kuko neminyaka letigitsi letingemashumi lasihlanu kubuyela emuva bese-ke cabangani nje iminyaka yekukhanya letigitsi letilikhulu nemashumi lasihlanu lokho bekungaba yiminyaka yekukhanya letigitsi letingemakhulu lamathathu bese-ke uma sewubuyele lapha bewuyobe sewuhambe kuphela iminyaka lengamashumi lasihlanu cabangani ngani kuthi kukhanya kuhamba ngekushesha kanjani emakhilomitha lathi nkulungwane letingemakhulu lamathathu ngemzuzu futhi cabanga kuthi dingakhe itikitsikitsikati netikitsikitsikati teminyaka lebe kungathithatha kuhamba uye lapho uphindze ubuye likhulu nemashumi lamabili noma iminyaka yekukhanya letigitsi letingemakhulu lamathathu futhi lokho kuya esixukwini letinkanyeti letiluchungechunge uNkulunkulu lavele watiphuphutha etandleni takhe futhi angahle abe iminyakanyaka yesikhathi sekukhanya ngale kwaloko futhi lapho abuka phansi kuloko wase-ke lo mrashiya uthi loko kuthi bekacishe abe nelikhulu nemashumi lasihlanu emakhilomitha langemakhulu lamathathu nemashumi lamabili nemfica etulu emoyeni futhi wathi akazange sekabone uNkulunkulu noma tingelozi umuntu angafika kalula kanjani na bese-ke ucabanga ngato tonke leto tigitsigitsi netigitsigitsikati teminyaka futhi iminyaka lengamashumi lasihlanu kuphela kusuka lapha wendani wabhobokela eliphakatheni bathi lo sonkanyeti losanza kwenyuka nje bekasetulu ema-awa lamaningi kakhulu wahamba lamaningi kakhulu emahlandla lalishumi nesikhombisa kutungeleta umhlaba noma ngabe kwakuyini bathi akuzange ngisho kwakungesiko ngisho nakunye kwesibili empilweni yakhe bekahamba nesikhathi ngako niyabona ubhobokela eliphakatheni lobo bukhulu bankulunkulu ingqondo tethu ngeke tilinganise kuthi mkhulu kangakanani kepha noko uma sekalungela kutembula ukwenda kube lula kakhulu kubita tintho letilula kukwenda bulula bako Davide lubekabonakala ayi yawo onke emadodzana lasikhombisa ajese bekawe kugcina kuthi alethwe embikwemprofethi ngani ngisho nebanakabo lucobo bebangahleka abakhonanga kucabanga Davide lobukeka abovana lonemahlombe lamancane lagobile indvodza lebukeka ibovana kuthi indvodza leyoba inkosi yaka-Israyeli angahle kube bekangabukeki njengenkosi kulabo bantu kodwa impela ufanele kuthi bekabukeka njengayo kuNkulunkulu ngoba ba kwamgcoba inkosi noma kunjalo niyabona wathatha lolula wemndeni wadavide noma umndeni wajese kwenda emakhosi yindlo live lelalile ilalijikile lamthumela emuva futhi anakekele timvu watala indvodzana yakhe yokucala indvodza lebukeka icinile yembuso mhlawumbe angema athi thwi futhi abukeke njengenkosi yaka-Israyeli futhi ngiloyo kuphela lebe bacabanga ukuthi uyobukeka amuhle nemichele enhloko yakhe nguye lone ugcoka sembatho sebukhosi futhi angaphatha ludondolo futhi noma yini lefanele entiwe enkosini yayibukeka inhle emehlweni ebantu kodwa umprofethi nemafutha ekugcoba esandleni sakhe wathi awunaye yini lo munye futhi wabaletha ngamunye ngamunye waze ekugcineni wathi awunaye lo munye wathi nginaye munye kodwa mhlawumbe bekangeke abe lutho uluhlobo loluncane nje lolomile lwemfo simikise ngephandle lapho welusetimvu wathi hamba umlanze futhi wathi nje angawa emehlweni emprofethi logcotshiwe wathela emafutha etiwenhloko yakhe inhloko yakhe futhi wagijima kuyohlangana naye wathi nguye lona uNkulunkulu lamkhethile niyabona na niyabona akusibo bucwebecwebe sonke sikhathi belive kukhetha kwaNkulunkulu nathi ngemusa wasikhetha ngako siyabonga ngaloko manje ekuseni futhi akutithathi leto tintho letinkulu letiqebetelako telive lothobeke kunabo bonke angaba inceku yaKristu uthatha umuntu lovumako uNkulunkulu wamgcoba niyabona uthatha tintho letincane manje kungani athatha iBhethlehema lencane na kwakubonakala kwangathi kwakukathe kunetinzawo letinkulu inkosi lenkulu yemakhosi leya ingadalelwa khona. Ngaloko ejwayelekile, uma silungisela umcimbi lapha emhlabeni, sitama ukuthola ube setulu. Into lemengetela kakhulu lesingacabangi ngayo. Sikuthatha sikuyise etindzaweni letinkulu kunato tonke, uthi sicithe imali lenengi kakhulu, netintho letentiwe ngebunono lobukhulu. Nguleyo ndlela lesenda ngayo. Kodwa uNkulunkulu akakwenti ngaleyo ndlela. Uthatha into lengasilutho kude atikhombise yena lucobo kuthi unemandla, kuthi anga kube bekathethe umphristi lomkhulu noma indvodza lececeshwe kahle etinsukwini ngesikhathi abita abapostoli. Kube bekathethe lokho esikhundleni salongati lutho, umdwebi longakafunzi, lo bekangakwadi ngisho nekubhala ligama lakhe lucobo. Bebangathi, oh, lokho niyabona imfundo yakho iyabhadala. Kodwa uNkulunkulu wathatha umuntu lo bekangakwadi ngisho nekubhala ligama lakhe, kuthi bekangathatha into lebekangayifaka esandleni sakhe, into lebekangenta ngayo into letsite, kukhombisa kuthi uNkulunkulu. Sifika endzaweni kuthi siyaconza kuthi asisilutho, bese ke singena etandleni kaNkulunkulu futhi angakubumba futhi akwende ngendlela lafuna ube ngayo. Kodwa kuphela nje uma siva kuthi simcoka, khona ke ungeke ufike endzawo, ungeke ukhone ngisho kungena etandleni kaNkulunkulu. Sithe sicondze kuthi asikabaluleki. Lenye yemantombatanyana ami beyibuta ngalelinye lilanga ngebumgcoka. Ngathi yebo ke, ngikhuluma ngendvodza letsite lemgcoka. Yebo ke, kwakungumengameli losandza kubulawa ngenhloso nje, netinhlitiyo tethu tatsabuka ngako. Ngase ngithi yebo ke, bekayindvodza lemgcoka. Emaphepha akudlalile namabona kuthe wakuthwebula tigitsigitsi netigitsigitsi temadola kwabita ulumende kuthi akusakade lokho. Loku kuthi loko kulungile, lowo ngumsebenzi wabo. Kodwa ngathi lo mshumayeli omncane wePentecostal enhla lapho eCarolina, indvodza yangena ithakiwe inelivolovolo, yabita umkayo futhi yadubula le ndvodza yaze yayophuma epulpiti. Yase idubula umkayo, yase iyadidubula nayo lucobo. Sicetshana lesincane ngemuva kweliphepha lesithi asibe sikhulu kangako. Ake ngikutshele mnakethu, akunenzaba kuthi sibobani. Ufuna kwathi kuthi ubaleke kangakanani. Ngathi entombataneni yami lencane, faka umuno wakho ebhakedeni lemandi, bese uyawukhipha, bese utama kuthola lo mgodzi. Asisilutho, munye kuphela lo mgcoka. Loyo uNkulunkulu, sifanele sikhumbule nguye yedwa. Kwakubukeka kanjalo uma bebafuna ku umuntu bekakathe alungiselela indzawo inkosi kuthi italwe. Bekunetindzawo letinkulu kakhulu tetenkolo netindzawo temlandvo tenkosi esikhundleni sale Bethlehem lencane. Tindzawo sibonelo nje njengeshilo. Ishilo yayilapho umkhumbi wahuqwa khona kucala. Siyathi njengoba sita ngesheya lapho, ifinyelela eJordane kulolu hlangothi lwePalestine, nalapho umphongolo wabekwa khona endzaweni yawo yekucala yekukhontela. Noma iGilgali, iZayoni, iZayoni indzawo lenkulu, iGilgali nayo. Noma letigqabhako indlu lenkulukati yetishayamthetho yaseJerusalema, lapho tinhloko tato tonke tinhlangano tibutsene khona, inhloko hovisi yabo. Kwakubukeka kwangathi bebalungise indzawo etulu lapho eJerusalema yenkosi lenkulu kuthi italwe. Kube bebafuna indzawo, indzawo yemlando noma indzawo lenhle legqamile, ngilapho la inhloko hovisi yetenkolo yayikhona, yenkolo yabo lapho inkosi yetha khona. Wetela kutomelela inkolo yabo futhi futhi ngesikhathi enda esikhundleni sekuthi bona bamlungiselele indzawo eJerusalema noma lenye yaleto tindzawana letinkulu temlandvo. Watalelwa eBethlehema lencane kunawo onke emadolobha. Awusiye lomncane emkhathini webabusi baseJudiya na? Kodwa kuwe kuyovela umbusi loyobusa abantu bami. Nale Jerusalema lenkulu lene kuthi gcapha nawo onke lalamanye emadolobha laliwa. Noma mhlawumbe bebangathatha letinye tetindzawo tekukhonsela indzawo lenkulu njengeHebron, eKadeshi noma iRamoth Gileyadi, lelinye lalawo madolobha lamakhulu ekukhonsela ngoba bekatoba siphephelo sethu. Kube besingatama kuthi lungisa emcondweni wethu, singahle kube sithethe sithi yebo ke manje. Uma lenkosi lenkulu ida lokutoba siphephelo sethu, ufanele atalwe kulenye yaletindzawo leti letinkulu yesikhumbuto sekukhonsela, njengeRamoth Gileyadi noma iKadeshi noma linye lalawo. Sasiyotama kukulungisa kanjalo etingcondweni tethu. Kodwa niyabona uNkulunkulu unaletinye tindlela tekwenta tintfo. Uyati kutsi tintfo tentiwa kanjani kahle. Kutsi manje ngemcondvo waNkulunkulu nelusito lwaNkulunkulu. Sitotama kusho kutsi kungani lokhu kwenteke. Ngoba yonke intfo isebenta ngalokungiko impela nje eluhlelweni lolukhulu lwaNkulunkulu. Kutsi ngifuna nine bantfu lapha ePhoenix nemacenselo kutama kuthola lokhu. Loko khumbulani kutsi uNkulunkulu uyati kutsi wentani. Niyabona na. Uthi uthatha tindlela letilula kukwenta ngato. Ngoba uma enda intfo letsite, ngento letsite lenkulu legqamile, khona-ke uNkulunkulu akatendi tintfo letinjalo. Akazange sekakwente kuwo wonke umlando weBhayibheli. uNkulunkulu akazange sekasebente, akazange sekente noma ngasiphi sikhathi, athathe noma nguliphi licembu lebantu kuthi ente noma yini. uNkulunkulu uthatha umuntu ngamunye. Nguwe wena umuntu munye, uthi uNkulunkulu akaluguculi nhlobo luhlelo lwakhe, ngoba luhlelo lwakhe lwekucala ufanele ahlale njalo nalolo hlelo. Etinsukwini kaNowa, bekanendvodza yinye Nowa, tinsuku lakhipha ngato Israyeli, bekanendvodza yinye, lowo kwakunguMosi, siyati ngadathana, nalabanengi balalabanye betama kucabanga, yebo-ke, bona bebaneligunya lelifanako. Nakanjalo njalo. Niyathi kutsi kwendekani kubo. Tinsuku tekufika kwenkhosi, tinsuku taJohane umbhaphathisi, nalabehlukene. Unemuntu munye ngamunye lasebenta naye. Uthi usebentana nathi namuhla njengemuntu munye, hayi njengelicembu. Umuntu munye. Kutoba kini nami. Kuthi sime kanjani embi kaNkulunkulu. Ngoba usebentana nani nami njengemuntu ngamunye, hayi njengelicembu lesikulo. Uthi hayi njengelibandla lelihlelo lesisonsa kulo, kodwa njengawe nami njengemuntu ngamunye. Manje Joshua ekwabeni live uniketa lendzawana lencane kuJuda labane ngibene nginetindzawo letitsite lapha letibhalwe phansi lapho ihleti khona. Kodwa sonke siyakuconza lokho. Lapho ihleti khona etulu ekoneni, futhi kwakuyindzawo lencane nje leyaniketwa Joshua ekwabeni live. Uyiniketa leyo esiveni sakaJuda. Futhi manje ngesikhathi Israyeli efika etikwemfula waseJodani, manje tama kubamba lokho. Ngesikhathi Israyeli awelela ngesheya angena eveni, live lesethembiso kwakukhona wesifazane webetive lesimatiko njengaRahabi ingwadla. Futhi wacela sehawu, futhi wemukela sehawu, wemukela sehawu kuphela nje uma ahlala ngaphansi kwaleyo nthambo lebovu. Futhi nguleyo ndlela kuphela lebe kangaba ngayo nesehawu. Kwakusibonakaliso luphawu lwanikwa yena. Sineluphawu namuhla, futhi siphephile kuphela nje uma sihlala ngaphansi kwenthambo yethu lebovu, ingati yaJesu Kristu njengemuntu ngamunye. Hayi licembu, umuntu ngamunye, sifanele sihlale ngaphansi kwaleyo nthambo lebovu yengati yaJesu Kristu. Wase-ke lo Rahabi emva kokuba sekasindisiwe wafaka bonke bantu bakubo ekhathi. Yonke into leyayingaphansi kwale nthambo yasinziswa, njengalapho nje uNkulunkulu eGibhithe, lapho bonke bebangaphansi kwengati basinziswa, bonke bebangaphansi kwenthambo lebovu basinziswa. Konke ngaphansi kwengati yaJesu kusinzisiwe. Konke lokungekho ngaphansi kwayo kulahlekile, futhi kulungele kubhujiswa. Futhi siyathola manje ekwenteni lokhu, khona-ke siyaconza ngemlando kuthi wagana jenene lothite. Angilathi ligama lakhe khona manje empini ya-Israyeli, futhi ekugcineni washada nale ndvodza. Futhi bahlala etulu lapha kulokhu edrude nale ndzawo lencane nendvodzana yakhe Salmon, kwaba nguye lowacamba iBethlehem. Niyabona wetive uxhumene nako kwekucala nje, wetive Rahabi ingwadla. Manje sithola kuthi Salmon wasungula leli dolobha lelincane laseBethlehem, futhi watala Bowazi, naBowazi kwaba nguye lowashada naRuth, lomunye wetive. Futhi silandzela lolu talo manje. Ruthe wathola bekawakaMowabi, futhi washada naBowazi, futhi wangena kuleli dolobha lelincane ngesikhathi sebhali nje.
Oh,
Oh, kube besinesikhathi manje ekuseni kwathi kwathi kuloko ngingakweneta umkami ingubo letisithupha emva kwaloko. Kodwa kuhlalwa kanjani kuleso sifundo? Naomi amelele libandla lemthetho washiya ngenxa yendlala. Wawelela eveni lakamowabi njengekusabalalisa kwa-Israyeli konke ngephandle emkhathini wetive. Kwase kuthi-ke lapho sekabuya wabuya naRute wakamowabi futhi wabuya ngesikhathi sebhali nje kubuthwa nje kwebhali yekucala. Loko kuthi libandla lebetive lita kuNkulunkulu ngesikhathi sebhali nje futhi. Sithombe lesihle kanje pho lapho. Wase-ke yena naBhowazi bashadile nendvodzana yabo ledumile Obedi watalelwa lapho kanzi futhi watala. Kwase kuthi-ke indvodzana yakhe umtukulu wemtukulu Jese wavela ku-Obedi. Lapho futhi kwatalwa Davide indvodzana yakhe inkosi Davide yaphuma. Bukani loku kuda manje kusukela kuRahabi ingwadla indvodzana yakhe ikusungula kusukela kuloko kuvela Bhowazi lo wangenisa lomunye wetive. Kwase kuthi-ke kuBhowazi kweta Jese futhi lapha Jese kuJese kwatalwa Davide naDavide khona lapha kule Bethlehema lencane lefanako wagcotshwa ngumprofeti waNkulunkulu kuthi abe yinkosi yaka-Israyeli. Yonke letindlo leti takamoya tifihliwe emehlweni elive. Kwakwenteka lapha kuleli dolobha lelincane laseBhethlehema. Niyabona nguleyo ndlela Nkulunkulu lenta ngayo. Manje ngiyethemba kuthi moya loyingcwele utoba khona manje kuninika kuconza lokungiko kuthi Nkulunkulu akasebenti kuletindlo leti letinkulu. Kungamoya, akuyi ngemandla, akuyi ngebukhulu, kodwa ngamoya wami, isho iNkosi. Niyabona, Nkulunkulu asebenta kumoya emkhathini webantu. Niyabona, letindlalelo leti letinkulu, bekangenda kuphela kuleli dolobha. Nguleyo ndzawo kuphela, lebekangadalelwa kuyo, Nkulunkulu alandzela lilayini lakhe lelifanako. Nkulunkulu hlala njalo akwenta lokho. Nkulunkulu ulandzela lilayini lelivi lakhe, angeke abuyele emuva evini lakhe mhlobo nje. Bese-ke uhlala anguNkulunkulu. Utofanele ahlale nelivi, angeke aze akushiye lokho. Namuhla emasiko ethu kanjalo njalo asisuse evini. Sinetimvumo kholo netindlo lesithi jovela evini. Lekona yonke lento. Kodwa uNkulunkulu angeke aze ashiye lilayini lelivi lakhe. Livi lakhe liqinisile sonke sikhathi ngoba ulivi. uNkulunkulu nelivi lakhe kuyafana. Manje siyabona lapha kuthi le Bethlehema lencane kanjani. Noko ingakanakwa, indzawo lencane lengakanakwa kangako eveni lelingaphandle. Lidolobha lelincane kunawo onke kude nalo bekalinaka. Kodwa noko uNkulunkulu bekanako enhlosweni yakhe kuthi lokho ngulapho tonke letindlo leti tathi tokwenteka khona. Manje umcondo wakamoya utokuthatha lokho ngoba umprofeti washo lapha. Niyabona, umprofeti wathi, wena Bethlehema yaseJudiya awusiye lomncane emkhathini webabusi na, kodwa kuwe kuyovela umbusi loyobusa abantu bami Israyeli. Umprofeti, umcondo wemprofeti wakuthola. Bukisisani labo bakamoya. Moya loyingcwele namuhla ahola leto tindlo. Akwenti mehluko kuthi live lithini kuko konke lokucwebetelako kwalo. Bukisisani moya loyingcwele evini. Kuvela lapho-ke. Kuthiwani-ke ngesikhathi Jobe afa futhi wakhomba indzawo yakhe yekungcwatshelwa khona na? Kwase kufika Abrahama. Abrahama wathenga sicephu sendzawo kuthi angcwabe umkakhe Sara. Futhi Abrahama ngesikhathi afa bekafuna kungcwatshwa naSara. Abrahama watala Isaka. Isaka ngesikhathi afa bekafuna kungcwatshwa na-Abrahama. Isaka watala Jakobe. Jakobe wafa kuyothi ngu endaseGibhithe, kodwa wenda Josefa indvodzana yakhe lengumprofeti afunge ngaye nesandla sakhe sisengculwini yakhe lekutako kuthi bekangeke amgcwabe endaseGibhithe. Ngani na? Wathi ngenyusele eveni futhi lapho angingcwatshelwe khona. Uthi Josefa ngesikhathi afa endaseGibhithe wakusho ngekuhamba na-Israyeli aphuma ngekwesiprofeto, kodwa wathi, khiphani emathambo ami kuleli ive. Ngani na? Bebathi kuthi titselo tekucala tekuvuka kwakuvela kulelo live ngoba Jobe wathi ngiyathi umhlengi wami uyaphila futhi ngetinsuku tekugcina uyokuma etikwemhlaba futhi noma timpethu tibhubhisa lo mtimba noko enyameni yami ngiyombona uNkulunkulu. Bebathi kuthi titselo tekucala tekuvuka kwakukuphuma evende sethembiso hhayi iGibhithe bebaba kamoya bebaba profeti. Futhi ngesikhathi Jesu afa ngalesihlanu wagudi futhi wavuka ekuseni ngeliphasika ngelisonto lelilandzelako ekuseni. IBhayibheli lasho ukuthi labanengi balabangcwele lebebalele eluthulini lwemhlaba bavuka futhi baphuma emathuneni wangena edolobheni waqhubeka wayongena enkhathimlweni naye. Ngani na? Kwakungulabo baprofeti lebebati kahle hle lapho batongcwatshwa khona enzaweni futhi ngaleso sikhathi kwafihlwa emehlweni alabahlakaniphile kodwa bebathi kuthi ini babuka luhlangothi lwamoya. Titselo tekucala tekuvuka kwakutophuma ePalestine hhayi kuphuma eGibhithe. Kunjalo nanamuhla abangani, bantu labaningi kakhulu babambelela etimpheni telive noma inkubo letsite lenkulu noma lokutsite ngingcwabeni kuJesu ngoba labo laba kuKristu uNkulunkulu uyobaletha kanye naye kuloko kuvuka. Angikhathali kuthi live litothini, kuthi batama kangakanani kwenta tintho ticwebetele, kukuthi labo laba kuKristu uNkulunkulu layobaletha kanye naye. Umcondo wakamoya ubamba leto dintho takamoya. Lapha umprofeti wathi, Bethlehem lencane awusiye lomncane emkhathini wawo onke emakhosana akaJuda na, kodwa kuwe kuyovela lo mbusi angaphumi endlini lenkulu yetisha yamthetho, angaphumi kuletinye tindzawo telibandla temlando noma indlo letsite. Lapho iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iPentecostal noma yini lenye lekucalile, kodwa kulokuncane kuloku aphume endzaweni lencane lengakabaluleki ngitoveta lendzawo umbusi wami webantu. Kodwa namuhla sifuna kuthi bobabe bethu benda loko nabobabe bethu benda loko. Niyabona uNkulunkulu akanaki konke nalokuncane kwaloko. uNkulunkulu wenda loko lafuna kukwenda. Bukisisani layini lamoya, bukisisani indlela umbhalo lofundzeka ngayo. Bebangati lutho kuloko kodwa niyabona umbhalo ungiloko lokuliciniso. Sonke sikhathi uNkulunkulu uqinisile. Davide bekagcotshwe ngulomprofeti lomkhulu kuthi abe inkosi. Akungabateki ukuthi Samuel lomprofeti lomkhulu bekati letinto lethe ngaphambili. Uthi kwaba ngulapho ukuthi intalo yakhe lenkulu yakamoya lethenjisiwe ngoba uNkulunkulu wafunga ngesifungo. Kuthi bekatovusa Kristu kuthi ahlale esihlalweni sebukhosi saDavide. Khona-ke nguyiphi lenye indzawo lapho Kristu bekangadalelwa khona na? Nangu uyise adelwe mkhulu wakhe, khokho mkhulu wakhe, khokho wakhokho 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 nguye muva. Niyabona bantu bakhe elayinini lebetive bangeniswa futhi manje liBhayibheli lasho ukuthi egameni lakhe betive bayokwethembela. Niyabona konke kutofanele kungeniswe kute nikubone. Sitothanda kuhlala lapho sikhashana futhi sihlale kuloko futhi nginikhombise ukuthi kungani betive, kodwa nginesiciniseko ukuthi umcondo wakamoya utokubamba lokhu khona manje ngoba ngekuba bomake futhi hayi babe. Manje ngoba kwakungowesifazane umlobokati wetive uyokwakhiwa, umlobokati uyokwakhiwa betive. Betive uyokhipha abantu kubetive ngenxa yeligama lakhe, lelo ligama lakhe wathatha umfadi niyabona kubetive futhi nguleyo ndlela lokho akufanele kube ngayo. Wesifazane uyangena libandla futhi beka beba betive bogogo emuva elayinini lembewu. Manje njengoba nje Isaka bekanjalo elayinini lembewu ngalenye indlela, manje caphelani lokho. Siyathola-ke kuthi Davide beka nalesethembiso lesi sendvodzana. Manje siyacaphela kuthi lokho kuhambisana kanjani futhi na Israyeli. Ngesikhathi Israyeli noma Abrahama wethenjiswa kuthi intalo yakhe kuthi kuyoba njani kuthi embewini yakhe kwakutofika lo msindisi lomkhulu kuthi uyoba ngubabe wetive, intalo yakhe yemvelo kusobala kwakungu-Isaka futhi yehluleka. Kodwa imbewu yakhe yakamoya ngekukholwa lebekanako kufika Kristu lo wangenisa tonke tive. Yebo-ke manje into lefanako ihambisana lapha futhi intalo yemvelo yaDavide kwakungusolomoni futhi yahlubuka njengoba nje kwenda lenye intalo ya-Abrahama yahlubuka. Nganjalo naSolomoni wahlubuka wathola besifazane labaningi kakhulu futhi indlela yokuqala niyati basusa inhlitiyo yakhe kuNkulunkulu nendlela lahamba ngayo futhi wahlubuka wafa ngaleyo ndlela wahlubuka Israel wafa ngendlela lefanako wahlubuka kodwa siyathola ukuthi le mbewu yakamoya leyethenjiswa yimbewu yemvelo njengelutalo yebantu beta nga-Abrahama kodwa njengenkosi ita ngesesembiso sakamoya sadavide nadavide watalelwa eBhethlehema futhi wagcotshwa eBhethlehema futhi siyathola-ke ukuthi ngesikhathi intalo yakhe yobukhosi sibili indlalifa esihlalweni sakhe sebukhosi yatalwa kuleli dolobha lelifanako iBhethlehema lencane umncane kubo bonke babusi bakaJuda kodwa kuwe kuyovela umbusi loyobusa abantu bami kuleli dolobha lelincane sitebelele sincane sitebele selidolobha endasi eceleni kweliwa kwakungumgethe emuva eweni futhi lapho kwaphuma eminyango yalo le mincane inkosana yekuthula yatalelwa esitebeleni ebhokisini lelincane letshani lobomile buhle tinzawana thite umcuba wela kanyene emahokweni nakanjalo njalo kodwa lapho kwaphuma leyo nkosana lenkulu intalo yewesifazane lapho kwaphuma umsinzisi wemhlaba kwaphuma lapho kwaphuma Jehova cobo lwakhe esimeni semuntu waphuma kuleso sitebele lesincane lesithobekile eBhethlehema hhayi esigodlweni senkosi lesithide wadalelwa ebukhosini kodwa lapho wavela kuleyo nzawo lethobekile esitakini semcuba endasi lapho futhi sasigoqotwe ngendvangu yelijoke njengoba lisiko lithi thathathwa ejokeni lenkhabi lapho bebalima khona ngayo bantu labaphuyile Josepha namariya bobabili baphuye mbamba futhi naba lapha kulesitebele lesincane uthobeke kanjani uNkulunkulu yena luqobo bese-ke sitama kutenda into lenkulu aniboni ukuthi uNkulunkulu utithoba kanjani futhi athathe tintho letingekho kude afeze tethembiso takhe letinkulu kuthi loyo Jehova lomncane alele kanjani emkhombeni agoqwe ngendvangu isuswe ngemuva kwelijoke intsamo yelijoke lapho kwakukade kukhona inkhabi futhi wagoqoda inkosana yekuthula kuyo he sibobani-ke thini yini lesiyifanele na uma uNkulunkulu angatithoba yena luqobo kanjalo besingakafaneli yini kuthi sitithobe kuthi sibe yingceku yakhe uma enda tintho letinjalo na singeke satikhohlwa yini tithuntithethu letinkulu netintho talelive futhi sendlule kuloko futhi sitithobe embi kwakhe kulokhisimusi futhi bani mkhombise kubonga kwethu ngaloko kutalwa naloko kutithoba ngekutithoba kwethu lucobo nekwemukela livi lakhe akunandzaba kuthi lisiko lithini livi lakhe lelibalulekile ngiloko latokuthatha livi lakhe futhi ngiloko kuphela manje siyathola lesitebele lesi lesincane sasilapho kuthi liculo lakhisimusi lekuqala lelake lahlatshelwa emhlabeni futhi lahlatshelwa tingelosi ngicabange nje liculo lekuqala lakhisimusi hhayi lihlatshelwa enhla lapho nakeifas hhayi endasebandleni lelidzite lelikhulu lelihle lapho umelusi lomangalisako bekakhona kodwa esitebeleni eBhethlehema lelincane emkhathini wawo onke kodwa ingoma yakhisimusi yekuqala yahlatshelwa didalwa letitingelosi edolobheni lelincane lasebhethlehema niyabona kuthi ngiconze kuthini na akunandzaba kuthi ubhuye kangakanani kuthi ungaba mncane kanjani noma awukabaluleki kangakanani uNkulunkulu angakusebentisa uma nje utomvumela ende njalo uNkulunkulu uyakufuna akafuni kuthi awudzingi kuthi ube wenhlangano letsite lenkulu ingubo letsite lenkulu buzalwane lobutsite lobukhulu noma kungaba yini loko akusho lutho kuNkulunkulu uNkulunkulu ufuna wena futhi uma udiva kuthi umkhulu khipha loyo muzwa kuwe ufanele ukhiphe wena uthi yebo-ke ngine-PhD LLD loko nje kukuthatha kukukhweshise kakhulu kangako uNkulunkulu khohlwa le nto buya kuNkulunkulu buya ekuthobekeni kwamoya futhi uthanze uNkulunkulu futhi uthathe livi lakhe futhi uma nihlala kimi nelivi lami likini khona-ke celani lenikuthandzako niyokwentelwa kona uNkulunkulu wakwethembisa lokho uma uthi kulenzaba cukuleka futhi ungangabati enhlitweni yakho kodwa ukholwe kuthi loko lokushito kutofezeka ungaba nako lolo kushito loyo lokholwa ngimi le misebenzi lengiyendako mine naye utoyenda ngisho nale mikhulu kunalona uyoyenda ngoba mine ngiyakubabe wami Tetsembiso letinje kukhona lokushoda kunzawana tsite lesitama kukwenda kuyishwila futhi siyende lenye into letsite lenkulu etulu lapho sifake imbali nebucwebecwebe kuyo futhi silingcolisa njengetive nje tende khisimusi kunjalo uma besingathola lokucwebetelako kuphume etintweni nekuthobeka emuva enhlitweni yemuntu kube besingaletha kuthobeka emuva kukhisimusi ngaloko lafanele kuba ngiko hayi lusuku lwetekuthengiselana hayi tibane nabo Santa Claus
kodwa emuva ekukhonteni uNkulunkulu walokudaliwe lo wangena esitebeleni futhi watalwa aluswane uNkulunkulu endiwe inyama futhi wakha emkhatsini wethu kube besingabiyela kuloko sikhweshe kuloko ucwebetelako netinto letinkulu uNkulunkulu akasebentani ngisho nako nhlobo wena uthi yebo ke ngwenhlangano lenkulu kunato tonke loko kukuthatha kukukhweshise kakhulu kangako uNkulunkulu wena uthi ngenta loku lokwa loko nje kukuthatha kukuchubekisele embili kangako ufanele uthi thobe ute ubone loko kuze kuthi uma nihlala kimi nemavi ami ahlala kini khona ke celani lenikuthandzako Lesitama kukwenda masinyane nje uNkulunkulu angasinika imvudlana lencane yetibusiso sitama kukushila konke futhi singenise tikukuma devu ekhathi lapho lesitokwenda emagama lamakhulu kakhulu futhi sehlule lomunye lona uqala ngalendlela nangaleyandlela uNkulunkulu ushiya yonke lento lesikuthi ngakho namuhla kuthululwa lokufresh lokuvela kumoya wengcwele ethi kwetinhlitiyo letithobekile sithinga khisimusi sibili indzawo yekutalwa uma beungaconza kuthi awusilutho kuphela nje sitebele uNkulunkulu akayanga eJerusalema eShilo noma iRamoth Gilead ufika esitebeleni lebe singolisiwe Uma uvumela uNkulunkulu uba uthi uticonze ukuthi awusilutho ngaphandle kwesithebele lesinukako kodwa wemukelekile vula iminyango yakho uma letindzawo lethi letinkulukati netindzawo bekulala tivakashi timchosha vulani iminyango yenu yemkhombe wenhlitiyo yenu futhi nivumele Jehova angene kuloko uthi bukusisani ukuthi kwentekani ngoba ulivi wathi uma nihlala kimi nelivi lami likini ulivi Mvumele angene kuwe futhi uchaphele ukuthi kwentekani khona ke cela lokuthandzako futhi kutokwendelwa kona yebo kwakulapho liculo lakhe simusi lekuqala lelahlatshelwa ingelosi eminyakeni leminingi leyendlula futhi ngesikhathi a futhi manje siyathi ukuthi umlayeto ufanele ube mcuka kakhulu kuthi uNkulunkulu bekafuna kusho lokho noma nakungenjalo bekangeke abhobokele emlayetweni kwenda into lenjengaleyo dithobeni ngaphansi kwetandla kaNkulunkulu kwakungumlayeto wako bangani manje babewethu losezulwini siyathi ukuthi ungiko konke kuhlakanipha futhi wenda yonke into kahle nje Sikhulekela ukuthi utosipha manje ukuthi lona kungahle kube ngumlayeto kubantu ukuthi bafanele impela sitithobe sonke futhi site ngaphansi kwesandla saNkulunkulu lonemandla sitinikela kuwe babe ukuthi utosipha lokhu egameni laJesu indvodzana yakho amen manje kuqhubekela embili bengikhuluma liculo laKhisimusi lihlatshelwa kokucala lahlatshelwa dingelosi eBethlehem lencane Ngilapho la onke lamadoda lamakhulu atalelwa khona. Ngilapho la sethembiso senkosi satalwa khona. Inkosi lethenjisiwe yefika kuloko. Manje leligama kuthola ngekusesha manje kude ngingani bambe isikhathi lesithe kakhulu. Le lesethembiso livi lalinguloko leligama Bethlehem asikuhlatiye. Ngece emanothi lambalwa lapha kude ngicwalise isikhathi. Manje iBethlehem leligama lelithi BETH lichaza indlu EL lichaza ukuthi uNkulunkulu ngesiHebheru ELHEMA singwa Bethlehem indlu singwa saNkulunkulu ngiloko leligama lelichazako emagama anetingcazelo bantu labanenge abakukholwa lokho kodwa lelo liqiniso uma emagama ethe ingcazelo letsite kungani ligama laAbrahama lifanele lintshintshwe libe nguAbrahama na kungani Sarai atsingeka aguculwe abe nguSara kungani Saula atsingeka aguculwe abe nguPaul kungani Simone atsingeka aguculwe abe nguPetro Niyabona yonke leti tinchazelo yonke into inenchazelo neligama lelithi Bethlehem lichaza indlu yesinkwa saNkulunkulu manje lokho kufanelana kanjani na Jesu singwa sekuphila lokuphakathe Kristu usingwa sekuphila sonke siyakukholwa lokho asikukholwa na kuyifanele kanjani iBethlehem lapho ingaba yesinkwa selive kwakuyingaba yesinkwa sekuphila lokuphakathe Kungako inkosi yadzingeka idalwe lapho wathi kuJohane longwele 6:35 ngisingwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini boba bebenu badla imana ehlane nabo bonke bafile kodwa lesingwa lesi uma umuntu adla lesingwa lesi uyophila inguna phakathi konake Jesu usingwa sekuphila Ngako singwa sekuphila sasifanele sifike eBethlehem. Usingwa sethu sekuphila salolu hambo njenga Israel. Nkulunkulu waniketa Israel singwa lesivela eThibhakabhakeni seluhambo lwabo. Lapho basahamba lapho bashiya khona iGibhithe baya eveni lesethembiso. Singwa ebusuku lana phansi sivela eThibhakabhakeni. Futhi uNkulunkulu wasinika singwa sekuphila kwendela luhambo lwethu sita eBethlehem indlu yaNkulunkulu yesingwa ngiyabona ukuthi kwakufanele kube kanjani na kufanele kube lapho lelo gama libitwa khona eBethlehem indlu yesingwa saNkulunkulu khona ke bekangadalelwa kanjani eJerusalem na bekangadalelwa kanjani eRamoth Gilead ngiyabona ufika lapho ligama lakhe lalikhona indlu yesingwa saNkulunkulu Oh, caphelani, Israyeli wemukela singwa lesifresh njalo ebusuku. Sehla sivela ezulwini. Sendela luhambo lwabo. Kristu ukuphila kwethu, singwa sekuphila. Uthi nsuku tonke semukela bufresh lobuvela kuKristu, buvela ezulwini. Umoya loyingcwele wehlela ethi kwelikhonwa nsuku tonke, fresh. Lwathi laitolo labanengi bethu baphila ngesentakalo sayitolo. Asikafanele sende lokho. Sentakalo sanamuhla. Uleyo indzaba ngemahlelo ethu ahlala elwatini lwa John Wesley ethi kwesentakalo sa Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin labanengi balabo emuva lapho baphila kulolo lwati kodwa khumbulani singwa lesehla futhi betama kusigcinela lusuku lolulandzelako sonakala timbethu tangena kuso bomantshikitane labancane uthi nguleyo indzaba namuhla imithombo yekuthi gubhela leyonakele lephila ngesinkwa zangayitolo lesonakele sifanele sibe nendlo lethithe lefresh levela kuKristu livi lakhe namuhla laleli hour niyabona na ubu fresh bethu singwa sethu lesehla nsuku tonke sivela ezulwini ethi kwelikholwa Uyi Bethlehem yethu indlu yaNkulunkulu yesinkwa sekuphila lokuphakathi. Kristu watalelwa eBethlehem futhi waba indlu yaNkulunkulu yesinkwa sekuphila lokuphakathi. Usinkwa sekuphila. Uyi Bethlehem yethu, Kristu uyi Bethlehem yethu. Singwa semvelo sibitwa ngeludondolo lokuphila. Sibita singwa semvelo njengesinkwa sethu sekukhanya netindlo lesithitholako sibitwa ngeludondolo lokuphila. Jesu uludondolo lokuphila kwaNkulunkulu. Singwa sekuphila ludondolo lokuphila lokuphakathi njengoba ludondolo lokuphila lubitwa ngesingwa Jesu asingwa sekuphila ludondolo lwaNkulunkulu lwesingwa sekuphila lokuphakathi kithi niyabona na singeke sahamba kufanele kube khona lokufako kude sidle manje ekuseni uma udla Udla indlo lefile uma indlo letsite ingafi khona ke ungeke uphile ngoba uphila kuphela ngento lefile uma udla inyama ingulube yafa udla inyama yengulube ingulube yafa kusobala bese ke uma udla inyama yenkomo inkomo yafa wena uthi kodwa ngidla singwa khona ke kolo wafa ngani ngidle tibhitho tibhitho tafa uphila kuphela ngento lefile uthi nguleyo ndlela kuphela longaphila ngayo khona ke uma kuphela ungaphila ngekwemvelo ngento lefile lokuthi ite kwakufanele kufe kude uphile ngekwemvelo kwathi ngeka kakhulu kangakanani ke imbo lethi ite ife kude uphile phakathi Kristu wafa kude siphile phakathi uthi uba yindlu yesinkwa sekuphila lokuphakathi saNkulunkulu lesi sibambako sifresh lonke lehour lelusuku sehla sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini esimeni samoya loyingcwele sondla imiphefumulo yethu lelambile njengoba sihlethe indzawonye etindzawonye tasezulwini uyi Bethlehem yethu khona ke onke emadodzana eliqiniso lakholwako aNkulunkulu adalwa eBethlehem naye Uma Kristu wathi ngeke abe singwa sekuphila kuthi atalelwe eBethlehem lokuyindle singwa sekuphila. Kona ke wonke wemakholwa eliciniso kuKristu utalwa kuKristu batalwa eBethlehem yaNkulunkulu. Amen. Kona ke akusiko kuphela ukuthi Jesu watalelwa eBethlehem. Ngatalelwa eBethlehem, watalelwa eBethlehem. Wakwenda kanjani na? Kona lapha eFenix eArizona manje ekuseni eRamada, ungatalwa kabusha eBethlehem yaNkulunkulu. Indle singwa sekuphila lokuphakathi. Sidle futhi uphile phakathi. Kungani iBethlehem lencane na? Loko kunamuhla. Kungani sicuku sebagicikile labangcwele labancane na? Kungani loko noma lolokunye na? Bantu abathi ukuthi kumayelana nani konke. Kodwa umoya uyasembula. Livi liyasikhombisa. Lisibonakaliso selivi laNkulunkulu. Sine kuphila ngaKristu futhi yena yedwa. Inhlangano yethu, emahlelo ethu, kungavumelani kwethu kuphela kusehlukanisa naNkulunkulu. Sina inye indlela yokufinyelela kuNkulunkulu. Futhi loko kungaJesu Kristu. Ayikho lenye indlela lesingeta ngayo. Kungekho mpristi, kungekho mshumayeli, kungekho ngcubo. Noma lutho lolunye kuphela Jesu Kristu naye abethelwe. Usingwa saNkulunkulu sekuphila. Futhi sitalelwe kuye. Futhi uma asingwa saNkulunkulu sekuphila khonake uyiBethlehem. Futhi ngekutalwa kuKristu khonake sitalwa nguNkulunkulu eBethlehem kuKristu Jesu. Isethi indzawonye etindzaweni tasezulwini sidla yena. Sidla yena. Ungubani yena? Ulivi. Ekucaleni beka khona livi. Nalivi beka kuNkulunkulu. Nalivi beka nguNkulunkulu. Futhi uma singahlala ngenjongo yinye livi laNkulunkulu uthi sitondle ngalo size eBethlehem yaNkulunkulu yakamoya sidla singwa sakamoya saNkulunkulu nemiphefumulo yethu igcizelela lonke livi lalikhuluma ngaAmen. Siyakujabulela lokudla lokhu kwengelosi yasezulwini. Uma lithi letibonakaliso lethu tiyobalandzela labakholwako. Sivumo kholo noma lihlelo lithi oh akusinjalo kodwa umuntu sibili lothelwe eBethlehem uthi amen. Lemisebenti lengiyenda komine nani ndawo yenda. Lihlelo lithi sicuku semadlingozi ekusetshendwa kodwa yona mbamba iBethlehem ihlala ithi amen ngoba senelisekile lokho kudla kwengelosi. Uma nihlala kimi nemavi ami akini, celani lenikuthandzako, futhi nitokwentela kona. Amen. Oh, labaphakeme nalabanekuconza angeke bakubone. Sibambelela kakhulu emasikweni ethu alabadzala. Kakhulu ngangekuthi sifanele siphathe emakhadi nako konke lokunye kungena epulpiti. Akusiko loko, ungangena epulpiti laNkulunkulu ngekuthi thoba kwakho. Ngena endlini esingwa sekuphila. Jesu Kristu futhi uphile phakathi ebukhoneni bakhe. Futhi uphakanyiselwe etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu. Utitika ngelivi, leyo iBethlehem yaNkulunkulu. Bangakhi kithi lokuyo manje ekuseni na? Bangakhi labavumako kukhohlwa emasiko enu? Bangakhi labavumako kukhohlwa sivumokholo senu lesiphikisana nelivi na? Kungani singenayo imvuselelo na? Kungani singenato letintho leti letendekako na? Yini indzaba ngePentecost na? Yati hlela nguloko ke ungeke wayihlela iPentecost ungenda inhlangano kodwa iPentecost isibusiso ngemandla aNkulunkulu uthi uma kuyiPentecost yelucobo ingeke iligege livi ngesivumo kholo iyothatha livi kunjalo ngoba isokiwe eveni netindlo telive ihlala kuphela eveni laNkulunkulu futhi yalikholwa siseBethlehem sesilungele umbuso waNkulunkulu. Sidla singwa sekuphila lokuphakathi saNkulunkulu. Watalwa uNkulunkulu singwa watalelwa eBethlehem kuthi abe singwa sekuphila sakamoya sekuphila lokuphakathi endlini yaNkulunkulu. Oh he, sitalelwe eBethlehem si manje ekuseni uma sitalwa kuJesu Kristu ngoba uyiBethlehem yaNkulunkulu. Jesu uyindlu yaNkulunkulu yesingwa sekuphila lokuphakathi. Ungemandi ethu futhi eluhambeni. Manje siyathi ukuthi ungemandi. Njenga Israel eluhambeni lwabo, kusekhathi kwekuthi bashaya lidwala nesingwa sabo sehla sivela ezulwini. Kodwa lidwala lashaywa kude bakhone kunatha kulo, kude bagcine kuphila kwabo kulolu hambo. NkuluNkulu washaya lidwala noma beka naMosi ukuthi akwende. Umprofeti wakhe walishaya lelidwala. Kwakuyini na? Vula lidwala. Uma lelidwala lalingukristu, niyakukholwa na? Bulungile. Konake uma umprofeti avula leli dvala kude kuphila kuphume. Konake uma kulidvala namuhla sithinga moya loyingwele kumuntu lothwite lotoshaya alibuyise leli dvala. Amen. Futhi akuthi livi liphume ngoba ulivi sendlulile kuthi vumokholo futhi sanatha emanti lamile emithonjeni yekuthi gubhela lesikuthi ngako namuhla kuvulwa kwelivi leliphilako futhi unguye itolo namhla naphakathi angeke ehluleke bangakubika ngekufunda ingqondo bangasho noma yini labafuna kuyisho noma lokhonta imimoya yalabafa noma devele kuphela nje uma lelo livi ligeleta ngekukhululeka futhi liveta kona kanye nje lokho lelathi liyokwenda ngumthombo endlini yaDavide futhi emuva eBethlehem lapho Jesu Kristu longuye idolo namhla naphakathi kubahlali baseBethlehem yakhe ila ngawo phila kuwo ngemanti ethu eluhambo lokuphila njengoba Israyeli bekanawo lesinye setendakalo letinkulu taDavide uma nifuna kufunda ngaso kuSamuel wesibili 35:15 sicale sifunda ngephandle lapho ukuthi Davide atalwa eBethlehem kodwa noko uba ngilotingelwako oh Into lebukeka injepho ngemaFilisti bekavikelwe ngaleso sikhathi even ngoba Sawula umuntu lomkhulu lowaletha wonke Israel esonweni bekawile kuNkulunkulu futhi wabasitha kuNkulunkulu futhi bekakade avalelwe ejele emaFilisti alinza ngekukaka iBethlehem naDavide utama kubuyela ekhaya lakhe lucobo akakhonanga kukwenda bekangephandle ehlane ngoba beka saguquke umhambuma kubantu noma wacoshwa sithombe lesihle kanje pho saKristu namuhla lodingelwako unguye manje wena uthi lokho ngeke kwenteke yebo ke uma ukholwa libhayibheli kunjalo libhayibheli lasho eminyakeni libandla laseLaodicea kuthi Kristu bekangephandle kwelibandla angconcotha etama kubuyela ebandleni lakhe lucobo lodingelwako yinto letsite leyaliwe yaliwe nelivi namoya lwengcwele uyaliwa kunjalo ungeke ungene lapho uma uke wamemukela ufanele uphume lapho kuze umthole ufanele uphumele kuye angeke angene babambelele kakhulu ukuthi ivumo kholotabo ukuthi bangeke bakuvumele ushumayele leto dinto bangeke bakuvumele ukholwe leto dinto bathi uyakholwa ukuthi unguye na oh ngandlela thide unguye manje lokho akusiko kuphila eBethlehem cha cha lokho kunatha emthonjeni wemanti lamile emuva le singwa lesidzala lesonakele lesehla eminyakeni lemine ngana lendlulile kwathini sibanibani ngalo na bangahle kube bebakahle elusukweni lwabo lolu ngilolunye lusuku lolu lusuku lwenkhosi lona ngulomunye umnyaka welibandla hayi iPhiladelphia lena yiLaodicea nguleyaliwe naKristu sewuguquke kwaba ngulodingelwako ebandleni lakhe liqobo wafucelwa ngephandle usihambi angehla ngqo futhi asebende emkhathini wabantu ngqo futhi ende tinto letifanako latenda lapha athi uyokwenda etinsukwini tekugcina anikede tibonakaliso letifanako netinto lathi uyodenda njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma Siyathi kuthi wendeni ebandleni lapho sibona Billy Graham njengoba kwakunjalo letho tithunywa taya endasi ehlelweni lelibandla futhi tishumayela endasi ekhathi lapho futhi lapho tibabitela ngephandle tibatshela kuthi bakholwe livi nekuthi baphume eSodoma liqembu laAbraham lalingekho eSodoma bese bavele babitelwe ngephandle bukusisana ingelosi lokho leyabentela kona enhla lapho kwesibonakaliso lebe basathi nendlo lefanako ingendiwa Nebantu bathi oh yebo ke ungakukhohlwa ngani na ngenxa yokuthi bende Kristu lodingelwako enhlanganweni yabo abakasobani ngalutho nalo iPentecostal nawo onke ndzawonye manje lelo liqiniso impela nje ngiyathi lokho kuyahweba kodwa lalelani uma noma yini lenga uma kuliqiniso kuyohweba futhi kunjalo kuto fanele kube liqiniso manje bukusisana Davide ngesikhathi asedulu lapho Davide waphupha ngekunqoba kwakhe lokunemandla beka semgedzeni ahlala emuva uthi khashane le cishe amakhilomitha langemashumi lamabili nane kusuka edolobheni futhi wenyuka futhi wacaphela kuthi lapho lidolobha lakhe lucobo lelithandzekako lapho bekatalelwe khona nalapho bekakathe ayinkosi legcotshelwe khona na kanjalo njalo lapho bahlali kaIsrayeli ngaleto tinsuku kwakuyinto lefana nalena lekhona namuhla eJalimani banemadolobha lamancane bese-ke bahlala emadolobheni kuthi bavikele bese-ke bathatha timvu tabo kanye nemfuyo yabo ngaphandle eveni futhi bayondle futhi bayeluse bayibuyisele emuva bese ngesikhathi sakusihlwa bayifake etibayeni nadavide abuka phansi edolobheni uqala kukhumbula imisebenzi yemandla nkulunkulu lebekayendile ngaye kunqoba lokunengi lokukhulu lokunemandla nkulunkulu lebekakuzuzile ngaye kuthi kwendeka kanjani kuthi ngalelinye lilanga asamise timvu takhe etulu lapho etintsabeni lapho bekakhona dilele phansi lapho ngasemadlelweni laluhlata nakanjalo njalo libhele liyangena lase lithatha lelinye lemazinyane etimvu lase liyalikhipha futhi walilandzela futhi wabulala libhele nkulunkulu wamnika kunqoba ngoba wathunywa nguyise kunakekela leto timvu loyo kwakuwakhe loyo bekungumsebenzi wakhe anakekela timvu oh melusi loyo ngumsebenzi wakho futhi tidla kudla kwetimvu hayi ema-almanaki kudla kwetimvu livi lankulunkulu lomunye uyangena futhi wathola yinye waphuma wabaleka lomunye uyangena futhi wathola yinye futhi waphuma wayilandzela kwangena libhubesi lase lithatha yinye walilandzela akenelisekanga waze walithola loko kumnika loko kunqoba lokukhulu ngalelinye lilanga ngesikhathi sekabone Israyeli adedele emuva wonke niyabona Israyeli bekakathe eva tonke tivumokholo nayo yonke into bebanako bonke baya esontweni bonke bebakathe basokiwe bonke baya kumpristi futhi bathola tibusiso tabo ngaphambi kwekuthi baye empini kodwa uma sekwehlela kule mancamo kwalokungehlulu kwemvelo bebangibo bonke emagwala ngoba bebabone into lethithe yayilwisana nabo futhi bebede sibinzi bebede loko lebe singakubita namuhla ngeligama lasestaradini bebede ihamba ukuthole kwakukhona lokushodako abakhonanga kuphumela lapho futhi babukane naleso sichwaka ngani na kodwa bonke babusiswa ngumpristi bebanetibusiso letingcwele etikwabo futhi bebaguce futhi mhlawumbe bagcotshwe ngemanti langcwele futhi noma kwakuyini futhi bonke bebeme ngephandle lapho kodwa ngesikhathi kulisana kwakukukhulu kakhulu bebangenako nako kumesawula umbonisi lomkhulu noma umbhishobhi eme ngephandle lapho inhloko nemahlombe angethulu kwempi yakhe uthi wenda insayeya Goliyadi wakwenda wase uthi uma ngimbulala khona-ke nitokhonda thini kodwa uma angibulala khona-ke sitonikhonda kodwa labalwisana nabo bebabaningi kakhulu bekanemino lengema-intshi lalishumi nakune loko bekungaba ngema-intshi langemashumi lamabili nesiphohlongo esandleni sakhe bukani kuthi bekanesandla lesinjani inyalithi yakhe inyalithi yemeluki njengesikhali sakhe lebekanaso futhi ngicabanga ukuthi inhloko yakhe yayinkulu kangakanani icishe ibe ngangendishi yokugezela futhi bekuyoba namakalabha li-intshi noma lamabili bugcinsi weluthusi alenga enhloko yakhe bukani tikhali takhe tincethu tengubo yesivikelo tathi njengemakhethini emafastelo lapho bekakhona kuphefumula futhi atinyakatise nguleyo ndlela tikhali letisebenza ngayo ngalelo bhantshi lelikhulu lensimbi lilenga kuye lingahle kube lalisinza emakhilogramu langemashumi lamane nesihlanu noma emakhilogramu langemashumi layimfica lelithusi alenga esifubeni sakhe nenyalithi sikhali esandleni sakhe mhlawumbe singemafidi langemashumi lamathathu nesihlanu budze yini loko sitha lesingakwenda uma sicabanga ukuthi sinemathuba ekukwehlula lacabanga kuthi angakwenda kuthi utokwenda kanjani kuxhosha tinsuku temimangaliso selendlulile ungeke uphunyule nento lenjengaleyo kodwa nako kwenyuka umfolo bukeka abovana lobekangenalo lwathi lwesayensi yetenkolo kodwa bekanelwathi kuthi nkulunkulu bekasolo angunkulunkulu nkulunkulu uyaligcina livi lakhe futhi nangu-eda futhi sawula wathi awume ngito kunika ticuta ebuciko wabeka makalabha wakhe etikwakhe futhi kwahamba wamshonisa phansi bekangathi lutho ngaloko wathi angathi lutho ngalolo hlobo lwetinto wathi angathi kodwa ngathi into yinye kuthi uyesaba yini kuhamba ulwe naleso sichwaga na? Kuthi ume lapha futhi utibite ngelibandla laNkulunkulu lophilako. Kuthi nivumele loyo longakholwa, longakasoki eme ngephandle lakho. Kuthi ende kuchosha kanjalo na? Wathi ngitohamba ngiyolwa naye.
Oh,
sithinga indvodza lenjengaleyo namuhla. Indvodza lebe inesendakalo. Wendani? Wendani David lomncane waseBethlehem na? Waphumela lapho kuyolwa nalesithwaka. Sithwaka samcalekisa egameni labonkulunkulu bakhe. Bonkulunkulu bunengi. Wamthuka egameni letithwaka takhe noma bonkulunkulu bakhe. Uthi waphumela lapho wase uthi namuhla ngizokuthatha ngesikhali sami. Uthi ngitolengisa sithumbu sakho etulu lapho esihlahleni futhi ngivumele tinyoni tisidle. Wathi utakimi njengemfilisti egameni lemfilisti nesivikelo nesikhali, kodwa ngihlangana nawe egameni lenkosi uNkulunkulu wa-Israyeli. Kwakuyini na? Livi, livi, ngiyohlangana nawe ngelivi. Wathi namuhla ngitojuba inhloko yakho emahlombe akho. Leso sikhwaga sahleka futhi samlandzela. NaDavide akadedelanga emuva, waya kuye naye. Yinye kuphela indzawo lencane naNkulunkulu waconzisa lidwala lakhe. David alele etulu lapha njengemhambuma bekacabanga ngaloko kuthi loko kunqoba kwakukukhulu kanjani. Khona-ke ufanele kuthi wacabanga ngetihlabelelo kuthi ngaletinye tikhathi ngephandle lapho etinsabeni bekalala futhi azindle ngaNkulunkulu. Wathi wabophela imiyalo yakhe emlendeni wembhedze wakhe, wakhe nemino yakhe, kuthi noma phi lapho aya khona bengisala njalo nginenkosi embi kwami sonke sikhathi, futhi ngeke ngishukunyiswe. Wagcina uNkulunkulu embi kwakhe nekuncoba lokuningi lokukhulu lebekanako ngesikhathi bekaphefumulelwe kakhulu. Bekangumhlabeleli, bekagquma futhi athathe ipeni yakhe bese ubhala phansi tihlabelelo futhi atihlabele. Bekaba ngumoya futhi adanse futhi adanse futhi adanse emoyeni, kuthi bekatothatheka kanjani kakhulu emoyeni. Bekatodansa emoyeni ngekubhala letihlabelelo leti. Futhi ufanele kuthi weda etikwetihlabelelo letehlukene. Inkosi ingumelusi wami, ngiyeke ngifune. Ungenda ngilale phansi emadlelweni lalihlada. Sihlabelelo semashumi lamabili nakuthathu. Ungiholela ngasemantini ekuphumula. Uhlumelelisa umphefumulo wami. Oh, ungiholela etindleleni tekulunga ngenxa yeligama lakhe. Uthi ya, noma ngihamba esigodini selithundile kufa, angiyukwesaba lokubi. Wena unami. Kuthi lapho asacabanga ngaleto tinto kufanele kuthi kwakulusuku lolushisako. Wase uyoma kushisa nekujuluka. Beka khona kubuka phansi le esigodini kusuka esicongweni setinsaba ngaseluhlangothini lwasempumalanga noma luhlangothi lwasentshonalanga noma luhlangothi lwasempumalanga lwelidolobha. Ngesikhathi abuka phansi futhi wabona lapho emafilisti onke endasi lapho tinkulungwane tato tivikelwe khona lapho. Ubonile lowo mthombo lomdala lapho ake wanatha khona. Oh, ucala kucabanga ekuseni ngesikhathi athatha timvu takhe. Uma utondle utondlula kulo mthombo lomdala ngoba kwakuyindzawo lenkulu yemandi. Bese-ke uya lapho futhi anathe emandi, futhi anathe avumele timvu takhe tinathe. Kanjani lapho eBhethlehema lapho bekanathisa khona timvu takhe? Ngulapho impela la uNkulunkulu anathisa khona timvu takhe, futhi namuhla emuva ngqo eBhethlehema emanti akhe lapholile lafreshi. Wamemeta kakhulu kube kuphela benginganatha kulowo mthombo, futhi sengidovala manje lalelisisane kube kuphela benginganatha. Ngekhathi kuye kwamemeta kube kuphela benginganatha kanye futhi kulowo mthombo eBhethlehema. Ifiso takhe kwakungumyalo kulabo lebe bamthanza. Kumbulani umphefumulo wakhe wawukhalela emandi ekunatha. Nalabo lebe bamthanza sifiso sakhe lesincane kwakungumyalo. Siyatshelwa kuthi lomunye we labathathu balawo madvodza bahlangana ndzawonye emadvodza lamakhulu. Munye wabulala emakhulu lasiphohlongo ayedwa. Lelenye yagxumela emgodzini yase ibulala libhubesi. Lenye yathatha indvuku futhi yashaya sikhali esandleni semgibhithe yambulala ngesikhali sakhe lucobo. Futhi yema ensimini yeti mhlumaya kanjalo yabulala emakhulu lamathathu eceleni kwayo. Emadvodza lamakhulu beka betive bukusisani ukuthi avelaphi. Davide lapha ungumfanekiso kaKristu. IBhethlehema ngoba Kristu uyindvodzana yaDavide. Nangu ume lapha akhalela kunatha lawo mandi. Futhi sifiso sakhe kwakungumyalo. Ngathi kulabo lebebamthanza, lamathathu alawo madosa ahoshula tinkemba tawo. Futhi alwa nemamayela lalishumi nesihlanu ebantu endasi kulelo dolobha. Ngesikhathi labanye balwa bagcina, lawo kwakungemadosa lalwako. Lawo mafilisti aphindwe kabili bukhulu bawo lamanye awo. Kodwa bebangamadoda langemachawe lebeka khona kulwa. Lenye yawo yabulala yema yodwa ngesandla futhi yabulala emadoda langemakhulu lasiphohlongo edute naye ngqo ngelusuku lunye. Bebangamadoda lamakhulu bebethemba uNkulunkulu. Bebane kukholwa kumholi wabo futhi baphendla indlela yakhe phansi kwaze kwathi labanye babo nabaphendla nalomunye wathola libhakede lemandi futhi aphendla indlela yawo lebuyela emuva lamanye emakhilomitha langemashumi lamabili nane emadoda futhi anyusela lawo kuDavide kude awanathe. Lapha Kristu umelelwe lapha kuloku kokubili inkosi nelichawe ngoba waphendla indlela yakhe wendlula wephula emalayini esitha ekufa wephula emalayini esitha kuthi yebo ke singahle sibe nekuphila lokuphakathe emandi ekuphila lokuphakathe wendlula ngisho nasekufeni futhi wathatha kufa kwaba sethi kwakhe luqobo futhi wafa kufa futhi wabuya kude sibe nekuphila lokuphakathe ungike kokubili inkosi nelichawe akusithi lesanqoba sekuvele kunqotshiwe asizange sikunqobe kufa wasinqobela kufa unguDavide wethu walolu suku wanqoba kufa singwaza seBethlehema nemandi iBethlehema yayindzawo lesemkhathini nine bosomlandlo niyakwathi lokho ukuthi kwakuyindzawo lesemkhathini kwakulive lelikhulu lakolo ekhathi lapho ngekunisela netinto bebangaba netilimo kakolo letinkulu kanzi futhi nemandi langcono kwaku yinkaba yesingwa nenkaba yemandi ePalestine uthi namuhla akunenza bakuthi dingakhe tinhlangano lesinato bangakho labanye lababitwa ngebazalwane futhi lokukuthi bangahle babe njalo noma kunjalo Kristu uyiBethlehema yelikholwa uyindzawo yesingwa nemandi iMethodist loko kuhle kini loko kuhle kini nine maBaptist nine maPentecostal nonke nine labanye konke kuyindzawo yinye leyo iBethlehema ngulapho la singwa nemandi ekuphila avela khona ya nangu yena singwa sethu singwa saNkulunkulu semandi ethu uyingaba indzawo phela longeta kuyo uthi ukuthole kuvela kuye indlu yaNkulunkulu ngumuntu waJesu Kristu iBethlehema yethu singwa semandi ekuphila lokuphakathe uthi ulivi lelendiwe inyama nali livi singwa nemandi ekuphila emaHebheru 13:8 athi unguye itolo namhla naphakathe lokho kumenta iBethlehema yethu indzawo yethu yesingwa nemandi indzawo lekuphela yekuphila lokuphakathe qaphelani Davide ekutholeni emandi akazange awanathe wathi uNkulunkulu akavumi lena yingati yalamadoda lafake impilo tawo engodini kuphuma nekumlethela lawo mandi qaphelani wawathululela emhlabathini umnikelo wekunatha kuNkulunkulu amen madoda nebazalwane phakamisani kukholwa kwenu umzuzu nje manje wala kuwanatha cobo lwakhe wawathululela emhlabathini umnikelo wemandi kuNkulunkulu kufanelana kanjani lokho na Johane 3:16 ngesikhathi uNkulunkulu athanda live kangaka waze wanikela ngendodana yakhe letelwe yodwa Jesu inkosana yekuphila weta lapha bekangatsingeki ukuthi afe wanqoba kufa cobo lwakhe futhi wathululela ingati yekuphila kwakhe lucobo emhlabathini amen njengemnikelo wesono sethu ulidwala lethu lelishayiwe ethi kwemhlabathi ingati yakhe leligugu lenikethwe uNkulunkulu ngeva lomunye asho ngalolobunye busuku emlayetweni wathi beta ngikholwa ukuthi kwakungubhili Graham itolo ebusuku bengimbukisisa njengoba asho ukuthi waya kaIsrael futhi waya ePalestine futhi wathi ngitela kukholwa abantu bakho into lethi ayibe njalo futhi impela ngamncoma njengoba abonakele kulolo hlelo lwelive itolo ebusuku labane ngibenu bamala lo muntu ngekwenta lokho kodwa bukani lapha wangena embi kwesive sonke ngaleso sikhathi uthi akazange akuhoxise wema nje kuloko lakukholwako uthi impela ngiyamncoma ngaloko uthi wathi ngaya kaIsrayeli futhi ngabatshela ngikhonda lomunye webantwana bakho ngalamanye amagama kanjena ngacabanga Bhili lokho kuyamangalisa ngitothanza kubona lawo mandla lawaphiwe nguNkulunkulu lotofanele ume lapho emkhathini wabo bonke lobo bukhathikhathi baseHollywood futhi unikete bufakazi ngaJesu Kristu kodwa bekangesilo liJuda Jesu bekanguNkulunkulu hhayi liJuda khumbulani sakhe ingadi sivela ebulilini bewesilisa futhi bekangesuye umuntu liJuda noma webetive bekanguNkulunkulu lodalwe enyameni asikasinziswa ngengadi yeliJuda noma ingadi yewetive sisinziswa ngengadi yaNkulunkulu bekanguNkulunkulu akukho lokungaphansi bekangesilo liJuda noma webetive ingadi yaNkulunkulu ledalako kuye siba kube bekaliJuda noma wetive sonke silahlekile bekanguNkulunkulu enyameni kunjalo angikhondi liJuda, ngikhonda uNkulunkulu, uma ngikhonda Jesu Kristu, angikhondi inganekwane letsite noma luhlobo loluthite lwendlo letsite yemlando. Ngikhonda Jesu Kristu, bukhona baJesu Kristu, khona manje, lokulivi lakhe lelibonakaliswa kulomnyaka. uNkulunkulu kuwo wonke umnyaka waba livi lakhe kusukela ekuqaleni, futhi ngaso sonke isikhathi kulowo lomunye waleyo minyaka leyendlulako. uNkulunkulu wehlisa umprofethi logcotshiwe walowo mnyaka. Etinsukwini tanowa, tinsuku tabo bonke labanye, ngesikhathi enda tethembiso. Angikhathali ukuthi hlobo luni lwesimo libandla lelingene kuso, uhlala njalo akwenda lokho. Uthumela indvodza legcotshiwe, ngoba livi lenkosi lithi kubaprofethi, futhi nangu eme lapho, umprofethi ngamunye, futhi walahlwa ngelicala tinhlangano talolo suku. Kodwa wema evini futhi wenda livi liphile. Jesu beka kugcwala kwelivi laNkulunkulu ngoba beka kugcwala kwebuNkulunkulu ngekwemtimba futhi kuye kwakuhlala kugcwala kwaNkulunkulu. uNkulunkulu bekahlala kuJesu Kristu. uNkulunkulu beka kuKristu enda kuthi live libuyisane naye. Hayi liJuda noma wetive kodwa uNkulunkulu. Nango emile atenda yena lucobo kufanelana kahle kanjani pho nengathi yaNkulunkulu lucobo yayifanele icithwe emhlabathini engathini lengenacala yaAbela kwehle njalo kusihlenga akakuthathanga kuphila kwakhe lucobo akakubambanga kuphila kwakhe lucobo wathi babe kungenteka yini ukuthi lenzebe lena yendlule kimi na kodwa noma kunjalo hayi insandwe yami akwendiwe yakho Wathobela livi namuhla singenda into lefanako kusekhathi kwekuthi uthatha ivumo kholothi yakho uthathe sibanibani wakho bese uya noma ngokuphi lapho ufuna khona ngako kodwa ungathi akungabi insandvo yami kodwa kwendiwe yakho buyani kulelo livi laNkulunkulu thatha lokucobetelako kwakhisimusi uthi wende lokho lokufunako kodwa nginike Jesu Kristu enhlitweni yami akunenzaba ukuthi kuhlupheka kanjani nekuthi bantu bakuhleka kanjani noma kuyini ngako bukisisa bukisisa imvelo yayo nibone ukuthi yenda njengoba nje enda uma ingakwendanga uthi ingacathaniseki nalelivi yiyekele kanjalo ayisuye Kristu Ngoba Kristu ulivi manje siyathola ukuthi kwakufanelana kanjani libhala lethu lishayiwe kuphila kwengati yakhe kwathululelwa emhlabathini umnikelo wesono wesoni iBethlehem yethu emandi singwa nekuphila kwanikelelwa kuhlandathini toni letingcolile oh mngani wami lo soni ungawala kanjani ngebula lobukhulu kangaka umnikelo lonjalo ngesikhathi uNkulunkulu anikela ngendodana yakhe letelwe yodwa umnikelo wesono Kuthi ngilowo naloyo lokholwa ngiyo kuye angeke abhubhe kodwa abe nekuphila lokuphakadze na ungena kanjani kuye na ngamoya munye sine sonke siphaphathiselwe eBethlehem yinye livi laNkulunkulu leli nguKristu lobonakalisiwe kulomnyaka futhi sonke sethembiswe liBhayibheli lelisiniketako salomnyaka ulinzele lomunye umprofeti ukuthi avuke enkundleni kubonakalisa lokho wakwethembisa ngekwamalaki wesine kutokwendiwa akunandzaba ukuthi bantu bacabanga bulima kanjani kutokwendiwa noma kanjani uNkulunkulu washo njalo angakhona kulamatshe lawa divumo kolothethu dingeke tikwemukele uma emabandla ethu angeke akwemukele uNkulunkulu angabuyela esikebeleni angaya noma ngikuphi lapho afuna kuya khona kodwa ukhona lothomela lelivi lelakhulumela lolusuku lokuthi ite kufanele kulibonakalise ngeke kwaba licembu noma alikake libe khona.
Oh, mathotsana, machawe, njengoba sengivala, angifuni kunihlalisa lapha sikhathi lesithe kakhulu. Ngitovala khona manje inkosi ithanda. Imizuzu lesihlanu ngaphambi kwensimbi yelishumi nakunye noma imizuzu lesithupha njalo. Caphelani, oh mathotsana, emachawe, wena ndvotsa lapha lotisho ukuthi uyindvotsana. Benathi ukuthi Davide bekamelele ini na?
Davide bekamelele Kristu, beka nguye Kristu, beka indvodzana ya Davide. Manje lalelani sengivala. Lawo machawe ebetive lamanengi awo. Caphelani avela ndzawo tonke.
But they know that that fugitive was anointed.
Kodwa bebathi ukuthi loyo lodingelwako bekagotshiwe. Bebathi ukuthi Davide waliwa abantu bakhe luqobo. Kodwa bebathi ukuthi lugqobo lwalukuye. Bebakhona kukubona. Ngakho bema eceleni kwakhe nje. Bafa noma baphila. Beba indvodza lelichawe. Akunenza bakuthi live lelingaphandle lalingakukholwa kangakanani. Bantu bakhe luqobo bamkhahlela bamkhipha. Bebangafuni lutho loluphathelene naye. Sawula wamxosha inhloko yelihlelo yamkhahlela yamkhipha. Uthi akaphathelani ngalutho nako. Umkhandlu wamkhahlela wamkhipha. Uthi waba ngulodingelwako. Wathingeka aye noma ngukuphi lapho beka ngaya khona nango lapho etulu etinzabene kodwa kwakunelicembu lelincane lemadoda ebetive nakanjalo njalo lelendiwe kuthi babuka leyo ndvotsa futhi bebathi kuthi yayingkosi letako kunjalo nanamuhla ngemasotsha langemachawe sibili ekukholwa alelo livi lowathi ukuthi livi lethembisa kuthi Jesu Kristu utobuya asikhathaleli tigitsi temadola aloku netigitsi temadola aloko ngikhathalele kubuya kwaKristu Jesu. Oh matotsana lamachawe aNkulunkulu, yini indzaba ngani nime kanjani namuhla na? Uma sibona ukuthi iBhayibheli liyasho kungakwenzeki ukuthi ungilodingelwako namuhla wakhishwa ebandleni lakhe, wakhishwa etinhlanganweni. Uthi niyakwati, asikho sidingo sekubhaca ngakuko. Kuliciniso, iBhayibheli lathi kuyoba ngaleyo ndlela. Phumani kuleto timphawu tesilo. Bukani lamadoda lawa. Ahoshula tingemba tawo. Kwakuyini na? Sifiso sakhe sasisinatho semanti lapholile. Davide, umfanekiso lo nje pho wanamuhla. Davide wethu Kristu. Siyathi ukuthi ubidwa ngemgicikile longwele uphonswe eceleni luhlanya kuyo yonke into. Waliwe mabandla. Banetivumo kholo tabo netinto letidwetshiwe. Kulo khisimusi njengoba benda ekuqaleni. Siyakwati lokho kodwa siyathi ukuthi lelivi lihlala licinisile futhi lifanele ligcwaliseke nesifiso saKristu sebantu emachawe kuthi eme. Amen.
Oh,
wota ume nami eceleni kwami. Ngime endzaweni lembi kakhulu. Ngiphonsela insayeya namuhla. Lamatape aya emhlabeni wonke. Ngiphonsela insaye yalenye indvodza lichawe lelithiphe lelithandza Jesu Kristu lelathi ngokuthi letinto leti tifanele tigcwaliseke namuhla. Bazalwane, wotani nime ngasebuhlangothini lwami futhi nidonse livi laNkulunkulu. Khohlwa leyo mithombo yekuthi gubhela leyo mile nemahlelo lamile lophila kuwo. Dvonsa livi lelifreshi laNkulunkulu. Asinike Jesu sinakho lesihle semandi lafreshi ePentecostali. Leso sifiso sakhe namuhla. Sibuyele ePentecost yasekuqaleni. Sibuyele evini. Kuprofetiwe ukuthi siyokwenda njalo. Kuma lakhe isahluko sesine. Buyisani kukholwa kwebantwana kubuyele kubobabe futhi. Ngubani lotho kuma manje ekuseni na? Njenga Davide siyathi kuthi Davide uyeta emandleni. Jesu Kristu utothatha umhlaba. Udlalifa lemhlaba. Utoba yingosi etike mhlaba.
Uyaliwa namuhla ungilodingelwako emkhathini wabantu bakhe kusobala ungilodingelwako evene bekahlala anjalo. Kodwa namuhla ungilodingelwako ebandleni lakhe luqobo. Bayamala bathanda tivumokholo tabo netikukumadevu letinkulu esikhundleni selivi.
bangeke balivumele libonakaliswe, bangeke balivume lishunyayelwe emandleni alo, bajubile kulo, njengoba nje iBhayibheli lathi bayokwenda esambulweni 17, bendani na, benyukela lapha namuhla, uthi bonke bangena kulo mkhandlu wemabandla, bukatolika nebuprotestani kuhlangana ndzawonye, benda luphawu nemfanekiso wesilo, nemaprotestani awela kukongo, emapentekostali ndzawo tonke, tikulu tiyongena eRoma, tivela ePentekosti, futhi tibuya tathi indzawo yakamoya kakhulu. NaseTexas nakuyo yonke lenye indzawo, bayavula futhi baniketa kucondza kwetiteshi nakanjalo njalo. Athi kuthi loko ivumo kholo tijovelwe kulelivi. Oh, nine bahlali baseBethlehema. Haleluya. Ngibita emadoda emachawe langesabi. Angikhathali noma kunemakhulu lasiphohlongo labeme ngakulolunye luhlangothi netingulungwane letilishumi ngakulolunye. Ngifuna emachawe latokuta nami futhi avule imbobo kuleli layini lemafilisti langakholwa umkhandlu wemhlaba uvikelwe evini lankulunkulu. Utama kulento ativumokholo futhi wondle bantu. Kunemthombo, kunemthombo lovulekile endlini yaDavide, iBethlehema, wesono nekungahlanteki, mnakethu, sono kungakholwa evini lakhe. Ngubani ikhawe lelingabona sikhathi seminyaka lengulungwane sita na? Uliphi ikhawe lelingawubona lomoya loyingcwele lomkhulu uta ngesimo saJesu Kristu, umtimba sibili waKristu, kuphindze wengamele futhi ume nami? Manini ngakimi, asivule imbobo kulesivumo kholo lesi selihlele, asingene lapho. Ukhalela emanti lamnandi la fresh ePentecostal. iPentecosti yasekucaleni, hayi sicuku sekuqhubeka, simemeta, simbongolota lapha. Ngiconze umbhaphathiswa moya loyingcwele welucobo loveta kuphila kwaJesu Kristu kubuyele kumuntu. Ngithethelele uma ngikulimata, cha ungakwendi, ngenta loku egameni leNkosi Jesu. Buyani, manini ninendvotsa lelichawe lebona Davide emengaleya. Jesu Kristu lotingelwako lovela ebandleni lakhe, wavalelwa ngetivumo kolo tabo. Kunemthombo lofreshi lolenga ngaleya. Amen. Kunemandla ekwenta lelivi liphile futhi. Kuprofethiwe kulolu suku kuthi kufezeke. Nkulunkulu wathi kuyofezeka. Kutofanele kufezeke. Angeke uze ukwende embuthweni wetembi lokuwo manje. Uvikelwe wena lucobo, iPentecosti ndzawo tonke nato tonke tinhlangano. Bathi juba kute tingene kuti vumokholo. Oh madoda ankulunkulu, iphi leyo nkemba na? Inkosi yethu ifisa emandla fresh. Angikhathali noma ngabe kuphila noma kufa. Asiphendle sendlule kulendo. Ngulukhuni kakhulu kuti mela ngekwakho. Ngibita emadoda kuthi eme ngakimi, eme nelivi. Loko lokushiwo ngulelo livi. Kwende nje ngendlela livi lelasho ngayo. Angikhathali kuthi noma yini lenye ithini. Lihlalise ngaleyo ndlela. Ngoba nguleyo ndlo kuphela leto sika asifinyelele eBethlehema. Emandi ankulunkulu eliciniso. Uma umuntu ahlala kimi nami kuye, uma nihlala kimi nemavi ami akini, uhlala hayi nje kugcuma usuke endzaweni uye endzaweni, futhi untshintshanisa likhadi lakho lenhlanganyelo nebunye. Kubakambili nebakamthathu futhi babiyele kuPresbyterian, iluthela, nihlala kimi futhi ulivi, emavi ami ahlala kini. Ungesabi emakhulu lasiphohlongo noma tigithi letisiphohlongo, ngito kuma eceleni kwakho. Ngifisa kunatha kulomthombo futhi. Nkulunkulu utoba nebantu labatonatha kulomthombo. Haleluya. Ungahle ucabange ukuthi ngiyahlanya futhi mhlawumbe ngiyahlanya. Konake ngiyahlanya ngaJesu Kristu nelivi lakhe. Uma ngifanele ngibitwe ngesiwula, angibitwe ngesiwula selivi lakhe. Angikaze ngimelane nemadoda kuleto tinhlangano. Ngimelene naleyo ngubo lekhweshisela eceleni livi laNkulunkulu. Asiphendle machawe. Manini ngakithi asiye kulowo mthombo uyiBethlehema yethu. Le mithombo lemidzala yekuthi gubhela umkhandlu wemabandla emhlaba uyahlela manje. Asibuyisele livi lelifreshi laNkulunkulu. Hayi lihlelo. Asingathathi sivumokholo. Lo ngumthombo wekuthi gubhela lomdzala wemandi lamile. lowawa eminyakeni lengamashumi lamane lendlula iminyaka lengamashumi lamabili lendlulile eminyakeni lengamashumi lamathathu lendlula noma kumbe eminyakeni lophelile ngifuna livi laNkulunkulu lelithenjiselwe namuhla lawo ngemandi lafuna ngibe nawo lelivi namuhla iBethlehema lencane yaliwe ukuthi ngiyati kufanele nje ucabanga ukuthi yebo ke uma kwami yebo kunjalo bebacabanga ukuthi ufanele atalelwe eJerusalem bebacabanga ukuthi ufanele atalwe lapho tinhloko tabo emahlelo tatikhona kodwa wakhuphula konke lokho uta egameni laseBethlehema ngoba nguloko lebeka ngiko Haleluya. Akedeli iMethodist, iBaptist, iPresbyterian noma emaPentecostal. Utela umlobokati Jesu Kristu, niloyo lamtelako. Kungabonakala kungakejwayele kuwe, kodwa kukholwe. Ngiyayibona le mifanekiso lena, ingeke ithe lenye indlela kuphela ngelizwi. Nguleyo ndzawo kuphela lebekangatalelwa kuyo. Kungaleyo Bethlehem kungako kwakufanele kube nguleyo ndzawo lencane lehluphekile nguleyo ndlela lokufanele kube ngayo manje ekuseni kutofanele kube indlela lefanako ngelivi lelethenjisiwe yebo mnumzane umkhandlo wemabandla asePalestina manje uhlela uvikelwe ndzawo tonke eBethlehem yethu ngakulokhisimusi bavikelwe khona lapho yonke indzawo konke kuhlotshiswe ngalokuqwebetelako kwelive Oh sitoletha kuthula kwemhlaba Papa Luda Johane noma ngabe ngubani ligama lakhe uyohlangana ndzawonye nabo bonke bo bishop labakhulu belibandla umkhandlu wemabandla lahlangene nemkhandlu wemhlaba bonke bahlangana ndzawonye bangahamba kanjani lababili bangakavumelani na Amen. Munye kuphela longahamba naye loyo nguJesu Kristu ngahamba kanjani kanjani naye na Uma uvumelana nekuthi ungubani livi ungakuvumeli lokho kukushiye angikhathali ukuthi banebucwebecwebe lobunengi kangakanani ufanele wende lokho noma nakungenjalo sitovala libandla lakho lokanye nalo angikhathali ukuthi bavala ini uthi akukaphathelani ngalutho nelivi yebo mnumzane niyapi ngona kanye nje lokho livi lelathi benikwenda nibuyela emuva ngqo nonke nigcoke lokubucwebetelako kwelive nalo lonke luhlobo lwetethembiso telive kodwa kukhashane nelivi emakilomitha ladigitsi nako ke namuhla khisimusi futhi usivimbela esethembisweni selivi kodwa kuyogcwaliseka uNkulunkulu angamvusela Abraham abantwana kulamatshe lawa Atama kugcina bangempela bahlali beliciniso baseBethlehem bakweshile ekuphileni lokuphakathi leyo inhloso yabo vuka nine madotsana nemachawe asiphendle sibiyele eBethlehem yethu yasekuqaleni khumbulani ngesikhathi David efika esihlalweni sakhe sebukhosi lamadotsa ema ngakuye ngoba bekade bebathi kutsi Begeta esihlalweni sebukhosi bebathi kuthi Davide bekatoba sesihlalweni sebukhosi akunandzaba kuthi waliwa kangakanani beka ngulothingelwako kabi eveni uthi linjalo ke nelivi laNkulunkulu leliciniso manje ekuseni alatiwa etinhlanganweni bukani kuthi bendeni lokho kuyakukhombisa embikweni ngqo bantu batama kuthi mina ke uBranham ushaya libandla Ngishaya leto tingubo, libandla linguJesu Kristu, hayi ingubo. Uthi namuhla, bukani kuthi bendeni, bukani kuthi bendani. Uthi ningabona kuthi bendani, batama kuvimbela abantu kuloko, bavimbela labanengi nalabanengi ngakuloyo mthombo. Kude baqiniseke kuthi akekho lotonasa kuwo kodwa oh machawe aNkulunkulu ngikholwa ukuthi Jesu Kristu uyofika ngalelinye ilanga enkathini lwenu ngikholwa ukuthi utofika futhi ahlale esihlalweni sebukhosi sababe wakhe Davide naloko nje angilothingelwako livi lakhe manje ekuseni laliwe bantu bakhe lucobo njengoba Davide bekanjalo ngihlangano dalikhipha livi lakhe dalikhipha ngesikhathi uNkulunkulu efika uthi aqinisekisa livi lakhe lelimsulwa ningangitsheli iminyaka even lonke uthi bayakhwesha kakhulu bakhwesha kulo ngaso sonke isikhathi ngathi ngalele linye lilanga nga Jacqueline Kennedy ngukangakhi nginikhuta besifazane ngekuhula tinweletheni uthi penda buso nine besifazane bePentecostal ngihula tinweletheni lokhu kuthi uNkulunkulu wathi kuyi utenda wena u ingwadla yesitaladi uma ukwenda. Futhi ngekwaNkulunkulu umyeni wakho akanalungelo lekuhlala nawe enhloko. Wesifazane lohula tinwele takhe uhlazisa inhloko yakhe lekuyindoda yakhe. Kunjalo impela ngitsini ngakona. Futhi ningibitela ngephandle kuko. Ngithola tincwadi wena lomdzala longakabhadli enhloko. Ngulungile babita Eliya ngento lefanako. Babita lonke livi laNkulunkulu ngaso sonke sikhathi uma livi lendiwe balibita. Lomunye wathi ngalele linye lilanga ngani siyakukholwa ukuthi ungumprofeti. Angizange ngikusho lokho, angisho angisuye umprofeti, ngiyinceku yaNkulunkulu nje lapha itama kunitshela liciniso. Ngiloko kuphela, ake nginitshele livi laNkulunkulu limela lokho. Wathi emadodakati aseziyoni ligala lelaphunyuka ngalolo suku kuko konke kungcoliswa kwalo. Uyoba inkathimulo ebusweni benkosi. Juba undlule besifazane. Ninenzawo yenu yekuphendla nendlule iHollywood yelive nemibukiso yetithombe. Nato tonke letinto leti tamabona kutse lenitama kutifananisa nato niticokise lokukhanukisako ngephandle lapha esitaladini. Nalomunye wathi ngani bantu bafuna ubafundise kuthi wemukela kanjani imoya longcwele nekuthi utholwa kanjani. Uthi unamoya longcwele bese ke uphika livi na. Impilo yakho lucobo iyafakaza kuthi awunaye. Niyabona na manje angingathukutheli. Ngiyanitshela nje lokuliciniso. Dibukeni nine lucobo bese niyathola. Pawula wathi uma ingelosi levela ezulwini ifundise lenye indlo ayibe ngileqala ekusiwe baseGalatia 1:8. Kunjalo kube ke Jacqueline Kennedy wamisa lizinga lebesifazane nako konke lokuhulwa kwetinwele tibe mankimbonkimbo netintfo labanato tonke letingubo letikhanukisako nanjengetingubo tebumake netintfo. Wonke wesifazane even ufuna ukuthi gcoka nine maphentecostali nani. Bukani Jacqueline Kennedy akazange awuve umlayeto lo njengalona. Kube bekawuvile mhlawumbe ngabe waphenduka katseni. Kodwa nine besifazane bephentecostali niyawuva lusuku nelusuku neminyaka neminyaka futhi nisolo ningendi lutho ngawo. Haleluya. Nkulunkulu tokhathala ngalolunye lwaletinsuku leti. Nkulunkulu tokhathala. Yebo-ke ngiyathi ukuthi nicabanga ukuthi ngiyahlanya. Qhubekani, kulungile. Bebacabanga ukuthi konke kusukela phansi eminyakeni ngesikhathi livi. Niyabona na? Oh machawe, hoshulani leyo nkemba. Asimele yonke into inkemba leyimelako. Asifinyelele kuloyo mthombo lapho kunemthombo logcwaliswe ngengadi lemunywe emithanjeni ya-Emmanuel. Hayi liJuda, imithambo ya-Emmanuel. Nkulunkulu unathi lapho toni tibhukusha ngaphansi kwesikhukhula kusuka lonke libala lato lelicala. Uthi kuyovela umbuso eBethlehema loyobusa ethi kwebantu bami. Moya loyingcwele namuhla ubusa ethi kwebantu, namoya loyingcwele ulivi. Ngabe kunjalo na? Manje sengivala ngenhlonipho. Ubusa abantu, akunandzaba ukuthi ucabangani. Ubambisana nelivi. Uma ungakwendi, moya loyingcwele akekho lapho. Ufakaza ngebufakazi bakho lucobo. Akunandzaba ukuthi utsini. Bewungagquma uye etulu naphansi ukhulume ngetilimi. Uthi ugijime yonke indzawo esikilweni. Usasolo unetinwele letiphunguliwe. Futhi wenda letintfo lotendako. Kufakaza ngawe kuthi akunjalo. Bahlali baseBethlehema, uNkulunkulu anibusise. Asendlule, Kristu ufuna libandla sibili. Ufuna umlobokati, asiphendle tindlela tethu sendlule. Kumani lapha, susani letivumokholo leti. Kude banathi sibili babuye futhi banathe lawo mbamba. Emandi ePentecostali lapholile, lake ageleta kulomthombo lomkhulu. Asageleta. Ningete neta yini namuhla futhi nikukholwe lokho ngayo yonke inhliziyo yenu. Sisakhothamsa inhloko yethu umzuzwana nje. Nginetinto letinengi lapha lengifanele ngikhulume ngato. Sikhathi singeke sikuvumele. Seyinsimbi yelishumi nakunye manje. Angathi kuthi mangakhe emachawe ekhathi lapha nine bafundisi, iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, umpristi lolikatholika. Noma ungaba yini logculisekile. Ngiyathi angisuye umfundisi wasesontweni. Ngingahle kube ngiphumile ehlane futhi ngajuba loku lokwa nalo lokunye. Kodwa leli livi. Uthi uyakholwa ukuthi linjalo. Uthi uyakholwa ukuthi lilivi leyo iBethlehema. Jesu wathi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa, lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Nelivi lilapha liBhayibheli. Umuntu uyophila ngalokho. Uthi ungilelo livi. Oh chawe, ungayihoshula inkemba yaNkulunkulu bese uthi sengiwayekele lamasiko lawa ngibuyela evini, ngibuyela eqinisweni. besifazane besilisa besifazane awunamahloni ngawela ucobo indlela lobe usolo wenda ngayo na uyavuma manje ekuseni kulokho esimusi ukuthi ubuye futhi ubonise Jesu Kristu sibili na manje tinsokotheni tikhotheme nawo onke emehlo avaliwe ungasiphakamisa sanda sakho uthi thandaza mina kethu Branham impela ngifuna kwenda lokho enhlitweni yami ngiyakukholwa uNkulunkulu anibusise he bafundisi besifazane yonke indzawo
eBethlehema
indzawo yesinkwa nemanti aNkulunkulu Kristu iBethlehema yethu lekhathi mulako singena kanjani kuye na baseKorinte bekuqala Santuko 15 ngamoya munye sine sonke sipaphathiselwe emtimbeni longcwele waJesu Kristu sidla livi lakhe hayi noma yini lenye kudla kwetimvu kuphela lelo livi akukho lokunye ungeke wabeka sivumo kholo kulo singeke sililalele cha mnumzane hamba uthi ngani kungalendlela uma libhayibheli lithi kungalendlela ngulena indlela lesikufuna ngayo asilifuni linongiwe silifuna ngendlela nje lelingiyo oh nkulunkulu babe wethu namuhla kunetinhlitiyo letilambile leti sasele emhlabeni kungani iBethlehema lencane ngendlela yami tatane lengakafunzi Nkosi ngitamile kuvumela lelicembu lelincane lengilithandzako ngiyati bayakwenta Nkosi futhi ngiyabathandza futhi ngiyabathandza kakhulu kuze Nkosi ngishisekele ngabo angifuni kubabona bahlangahlangene kuletinto letinkulu bese bayanqunywa ke uma sekwephuteke kakhulu futhi ngibonele umphefumulo lempofu ngesheya ethilongweni futhi ngathi kanye bake baba nelithuba Nkosi uNkulunkulu namuhla akunandzaba ukuthi iJerusalema lenkulu icabangani nekuthi bakaGileyadi neRamothi Gileyadi nanoma yini lokunye boshilo netindzawo letinkulu tekukhontela noma ngabe tikuphi kukhona iBethlehema awusiye lomncane emkhathini wabo bonke na kodwa kuwe lovela eMethodist Baptist Presbyterian Catholic indlu yetishayamthetho lenkulukati nebakaRamoth Gilead lapho Luda alwa khona nebaseshilo lapho mhlawumbe Wesley alwa khona naletinengi letinye tindzawo kodwa Nkosi Nkosi wavusa licembu lePentecostal uthi uma basengakajiki babiyela futhi benda into lefanako Jesu waseNazaretha ngikhuleka kuwe Nkosi ukuthi uvumele emachawe kuto tonke taleti vumokholo leti emuva lapho akama egameni lakho uphendle wendlule kuto tonke leti vumokholo leti futhi ubiyele kulelicinisile livile limsulwa ubeka eceleni konke lokusinzako lokuthandzela kalula ubeka eceleni lonke liawa labangaphandle ngalo lapha ngebula wehlisa khona lapha utama kwenda emalunga enhlangano Nkosi uNkulunkulu bavumele babuye kutothola labaphendukile kuJesu Kristu hayi kukhatimulisa noma nguyiphi inhlangano noma ngubaphi bantu kodwa Jesu Kristu yena yedwa kwakungudavide lawo mathotha lamlwela kwakungenxa yaDavide lowenda babeka impilo tabo engotini nalawo machawe lamakhulu lanemandla ngaphandle kwekwesaba avula indlela yawo atsabula lapho ngoba kwakusifiso sakhe sekunatha kulowo mthombo Nkosi uNkulunkulu mhlawumbe asikuva lokho lelo jeke nje kodwa buka kusifiso sakho kuthi letinto leti tendiwe njengoba washo kuJohane kanjalo kuyasifanela noma kuyasibita kuthi sigcwalise kulunga konke kuyasifanela njengebafundisi namuhla kubona kuthi lelivi liyashunyayelwa ubona ukuthi kwentiwa kuyasifanela indvotsa yaleli hour lesiphila kulo emadvotsa namakhulu emhlabeni namuhla oNkulunkulu angephandle lapho abayibone futhi abambe inkemba akunandzaba ukuthi yini lolisana nani uma uNkulunkulu angakini ngubani longamelana nani asinandzaba sona impilo yethu yekuthi jabulisa nalabanye asinandzaba kubeka engotini loku loko noma lolokunye sifuna kubuyisela emanti ekuphila emuva asiye eBethlehema Nkosi akuthi bonke laba besifazane kuthi impela uma baphakamisa sandla sabo bebanemahloni ngabo lucobo abaconze kuthi lamadoda lawa ayoba njengemnumzane Kennedy ngalolunye lwalethi insuku leti bayoba njengawo onke lamanye emadoda bafanele bafe laba besifazane bayafa ngiyafa sonke sivutha etulu lapha emhlabeni Uthi siyati kuthi sikhathi lesifishane nje sinetinsuku letimbalwa kuphela letisele. Uthi Nkulunkulu esikhundleni sekutama kwakhathi incubo letinkulu Nkosi. Akuthi besilisa nebesifazane babone manje ekuseni kubuya kwenkosi. Oh Nkulunkulu kubuya kwaleyo Nkosi lenkulu Jesu. Uthi ku uthi siyaqonza Nkulunkulu ukuthi wonke alawo madoda lahoshula leyo ngemba uthi alwela Davide ngesikhathi angilothingelwako ngesikhathi acala kubusa wabenda ababusi etikwe madolobha wonke wonke wabo bebane madolobha futhi wethembisa ukuthi eBhayibhelini ukuthi siyoba nemadolobha oh Nkulunkulu njengebetive sibadindlalifa ngebetive kude sibe bahlanganyeli bebungcwele bakhe nekulunga kwakhe akuthi thine namuhla Nkosi njengemachawe sithathe lelo livu sathi ukuthi labo labamelako kuleli hour bayoba babusi etikwemadolobha hayi njengoba sifuna kuba babusi kodwa sifuna kuba dingceke kuwe Nkosi oh Nkulunkulu sibona umbono waleli dlanzana lelincane ngesibalo leli cembu lelincane lelibitwa ngebuhlanya Paula wathi ngelusuku lwakhe ngendlela lethiwa kweduka uyahlanya ngulapho la ngifuna kulwa khona Nkosi livi lakho liliciniso uthi wena ulivi longuye itolo namhla naphakathi oh Nkulunkulu sigcobe ngelivi lakho uthi ulethe livi lakho lelethenjiswe lolusuku ukuthi lifezeke kwangathi singasuka kulesakhiwo manje ekuseni njengemathulusi lakhanyako aNkulunkulu kwangathi singahamba nenkemba ikhathimula emoyeni kujuba konke lokusinzako nako konke lokunye size sikhone kubuyisela emuva abantu kuKristu uthi silethe emanti lapholile la fresh enkosini yethu sikhundleni sato tonke letivumokholo leti letinzala emanti lamile bantu abanathe emthonjeni sona mbamba lesipholile lesihlumelelisako sibusiso sePentecostali kude sibusise inhlitiyo yakhe futhi simbuyise emkhathini wethu futhi siphe kona Nkosi egameni la Jesu ngiyakhuleka sisakhotha msethi inhlokothethu uma umshayi wepiano noma umshayi weogani noma ngabe kuyini atoya kuogani ipiano ngifuna sine ngekuthula sihlabelele kunemthombo logcwaliswe ngengadi lemunywe emithanjeni ya Emmanuel lapho toni tibhukusha ngaphansi kwesikhukhula Soni yini soni longakholwa labangakholwa babhukusha kungakholwa ini livi oh lawo majuda bebangafuni ukukholwa ukuthi bebangulabangakholwa bebacabanga ukuthi bebasindisiwe kodwa uNkulunkulu bekathi ukuthi bebadzinga umsindisi bebakhulekela lichawe uNkulunkulu banika luswana umsindisi bekathi ukuthi badzingani Leso sipho sabo sakhisimusi nguloko lenikudzingako namuhla nguloko lengikudzingako namuhla umsindisi ngekungakholwa kwami umsindisi ekungakholweni kwakho sisahlabela asikhuleke ngako nje manje etinhlitweni tethu khulekani ngebucotho nje ngiyacela bandla
Emmanuel's faith and sinners, unbelievers, not a church member now. That's where church members plunge. Luke, all their guilty stain. Lose all their guilty stand, oh, lose all their guilty stand, and sinner.
Nkosi Jesu, ngiyakhuleka manje, ukuthi utosemukela. Ngitibeka mina lucobo khona lapha naleli cembu leli Nkosi. Susa konke kungakholwa kwami. Nkosi kusuke kimi. Angife Nkosi njengoba Samson akhala. Angife nalamaFilisti. Ngivumele ngende noma kungaba yini kimi ukuthi ngiyende. Kodwa uNkulunkulu hlanda umphefumulo wami. Susa konke kungabatha. Uma kukhona noma yini kulelivi lengingakukholwa Nkosi. Futhi uma kungekho into letsite lapha lwethembisile kuthi angikhoni kubona impilo yami lucobo iqinisekisa lelo livi lalolusuku ke Nkosi ngithethelele Nkosi ngiphe sibinzi o Nkosi ngitsinga sibinzi sekujuba lendlo lena ngijube lolubonza ngoba ngiyathi kuthi kusifiso sakho ukukhulumile kufanele kube kulolusuku njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma uyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu sibona lomnyakato wekugcina lesibonakaliso sekugcina lesinikethwe libandla leso kwakusibonakaliso sekugcina intalo yemvelo yaAbrahama leyasibona ngaphambi kwekuthi umlilo ushise umhlaba webetive futhi kunjalo ke kusibonakaliso sekugcina intalo yakhe yobukhosi leyo sibona ngaphambi kwekuthi umlilo ushise umhlaba webetive wena Nkosi kwangathi bangabona ukuthi kungaleso sizathu impela nje Jesu bekafanele atalelwe eBethlehem livi lakho sethembiso sakho babusise manje babe ngibanikela kuwe njengemihlomelo uthi kwangathi thine kanye Nkosi singadonsa livi namuhla uthi simashe siye embili egameni la Jesu amen uNkulunkulu akubusise uyayithanda iNkosi Jesu na niyakhola ukuthi lelo liqiniso na bakamsantanda tenu uma nikhola ukuthi kuliqiniso ngiyabonga bangani bukani ngiyacabanga i-tape seyiphelile niyabona ekukhulumeni lapha angikhulumi nje kini leyo tape iya emhlabeni jikelele nebesilisa nebesifazane emhlabeni jikelele bayakuva lokho siya esiveni emva kwesive emva kwesive bavele nje bahlala lapho nemashubhu lamancane etindlebeni tabo futhi ngikhulume lokho ngo emakhulwini ngemakhulu ebantu umhlaba jikelele futhi niyathi akusiko manje nini besifazane angifuni kulimata imizwa yenu uma nginitshela leto dindo kodwa uma umelusi wakho angakutsheli lokho kukhona lokungalungi ngaye akanaso sibinzi sekukwenta ubhace emva kwenhlangano noma ufana nalothi ahlethi phansi ngaphambi kwekuthi kwehle umlilo bekangenayo nje into sibili lokukubitako kuma ngephandle lapho libhayibheli lasho ukuthi tono taseSodoma tawuhlupha umphefumulo wakhe lolungile nsuku tonke umphefumulo wakhe wawathi kangcono kodwa bekangenayo indlo sibili lowayithatha kuma ngephandle lapho futhi awulahle futhi umelusi longeke amtshele wesifazane ukuthi kuliphutha kuhulatinwe letakhe kukhona lokungalungi kuleyo ndvodza nekugcoka letimpahla leti nani nebesilisa nine besilisa lenivumela besifazane benu bente tintho letinjengaloko yini indzaba ngani na yini indzaba ngawe na uhola umkakho khona lapho edolobheni njengengwadla yesive bese ushaya lenye indvodza emlonyeni uma iyomthuka nguwe lo lodzinga kushaywa ngemphama emlonyeni kunjalo nankulunkulu utokwenta ngalelinye ilanga naye kunjalo Sitsinga kubiyela kuleli vileli akusiko lokho kuphela lokho ngolokuncane nje into lencane kodwa utotithola kanjani into letinkulu uma wala lokuncane na ningatifunda kanjani tibalo tabongwaqa uma ningabathi bo ABC ungeke ubale ufike eshumini utotathi kanjani tibalo takho na ufanele uqale phansi ekuqaleni utama kuqala ngetulu wehlele lapha futhi uqale kahle lesi sikhathi sekukwenta Manje kisimusi kwakukutalwa kwaKristu akuthi Kristu atalwe kithi uyini Kristu na Kristu ulive bangakho lokwatiko lokho ekuqaleni beka khona live nalive beka kuNkulunkulu nalive beka kuNkulunkulu lomunye wathi ngalelinye ilanga wathi mina kethu uDanami wena bantu bayathi ukuthi ungilotonza besifazane Angisuye nginelutshandvo sibili lwabothathe wethu lamanye emadoda atoguquka acabanga ukuthi ubukeka kahle ngemehlo labovu nemehlo lalihlatha satshana nephinwele letiphunguliwe leyo ndvotha inembono lowehlukile kunaloyo lengiyoba nawo kwakho ngiyamthanda lo mphefumulo lokuwe lotohlangana naNkulunkulu nguloko lengingiko Tatse wethu weliphakathi hayi into letsite lencane yelicasi lapha emhlabeni ito bangakhi labake bafunda kwehla ngelinani kuhlephuka kweRoma na impela bukani lapho into lefanako nje lesiyendako kukhanga kwete kulalana insha esimeni lekuso wona ncamashi nje indlela lesingiyomanje dinginga tebuhlanga futhi nensha seyihamba embili nemuntu netekulalana ngendlela nje umbuso weRoma lowa ngayo iminyaka lengemakhulu lalishumi nesiphohlongo lendlula futhi nako emuva ngqo lapha futhi emkhathini webetive niyabona na kudideka emkhathini wetinkolo netindlo oli awalelinjele siphila kulo
Amen. Inkosi uNkulunkulu seyikhulumile. Ngiyakukholwa lokho.
When he speaks, it's time for us to give reverence.
Manje asisukume. Uma akhuluma, sekusikhathi kithi ukuthi sinikede inhlonipho. Uthini? Ngamusa kaNkulunkulu, nangelusito laNkulunkulu. Ngitimisele kakhulu kunaloko lengake ngaba ngiko. Ngime ngalelivi futhi ngitame ngawo onke emandla ami. Ngelusito laNkulunkulu kujuba indlela leya endazi eBethlehem futhi lapho bahlali baseBethlehem banganatha khona kulowo mthombo. Bangakhi labatohlangana nami netandla tenu tiphakeme nithi ngethembisa kuNkulunkulu ukuthi ngitokwenda. uNkulunkulu akubusise. Manje khothamisani inhloko tenu umzuzwana nje. Futhi ngiyakholwa lomunye umnakethu lapha, umnakethu Jeffries wota lapha, utokhulula letetsameli sisakhothamisa inhloko tethu ngemkhuleko. Uma uthanda, kulungile mnakethu.